things are possible.
Masimenze haro kumzuzwana sithandaze masikhobe inhloko zethu. Thixo othandekayo, sikuthabatha njengeqhamo elikhulu ngokuhlanje ukuba lapha.
On this occasion to bring
kwesi siganeko ukuzisa uKristu ophilileyo kwilizwe elifayo ngesizukulwana esifayo. Sithanda ukukucela Nkosi ukuba uthambise amazwi ethu nemizamo yethu. Ukuze angabi nakuyela kuwela mbatha oko angangazalisekisa oko ebedoliswe kuko. Nceda yonke indoda, umfazi, inkwenkwe okanye intombazana elapha ngokuhlanje esweleyo kwaye bawo siyazi ukuba siswele sisonke. Kwaye xa simka ngokuhlanje zanga singemva entliziyweni zethu sinjengabo babevela eMaus emva kokuba babefumene ubungqina bokuba kukaKristu. Besithi bezingavuthinanga phakathi kwethu iintliziyo zethu ekuthetheni kwakhe nathi endleleni. Siphe oko Nkosi, philisa abagulayo nababambekileyo. Kwangawungebikho ubuthathaka phakathi kwethu emva kwenkonzo yangokuhlwanje. Kwaye ngaphezu kwento zonke kwangawungebikho namnye ongakholwayo oshiyekileyo Nkosi. Anga bonke bangakholwa basinge kubomi obunaphakade. Kuba leyo injongo yethu yokuhlanganisana kwethu apha. Ezi sikelelo sizicelela ukuhlonitshwa kobukumkani bukaThixo egameni likaYesu Kristu unyana kaThixo. Amen. Ningahlala phansi. Kumnandi ngokuba nje kubuya sibe lapha. Kwaye ndiyabona ukuba sinabambalwa abemileyo jikelele. Kwaye ndiyacinga ukuba iminxeba ivuliwe ngoku iya kwiziseko ezininzi ezahlukeneyo kuso sonke esilizwe, eSan Francisco, eTucson, eMantla Mpuma. Kwaye thina ngomnxeba sithumela imibuliso kubo kwiholo enkulu apha ngokuhlanje. Kwaye umphakathi weholo uzele nemigqa phakathi kwezitulo najikelele ezidongeni kumi abantu kuzele. Kwaye siyaqonda ukuba ngomso ngokuhlwa siza kuzama ukuvula apha phezulu kwelinye icala ukuya ngakwiholo yokuthamba ize sifumane indawo ephakathi enkulu eholweni yakuthabatha mhlawumbi amanye amawakambalwa abantu. Ngoko sinelothemba ngokuhlwa ngomso ukuba ithe yazala ngokuhlwanje kubusuku bokuqala kuba ndiyakholwa ukuba iya kuba nkulu kunoko ngokuhlwa ngomso. Kwaye ndiyabona ukuba bafake izitulo ezininzi ngokungaphezulu nayo yonke into kananjalo ngokuhlwanje. Siphantsi kokulindela okukhulu. Kuqala ukuza kwenkosi uYesu. Ngokulandelayo usindiso lwemiphefumlo elahlekileyo ekumamkela ngokuhlwanje ize ilungele ukuza kwakhe xa yakuvela. Ndifuna ukubhekisa umbuliso otyumbayo ndamkele onke la madoda alungileyo aseqongeni endiqondayo ukuba amaninzi awo angabalungiseleli. Amakhulu ambalwa okanye angaphezulu ahlele eqongeni kwaye ngokuqinisekileyo sinombulelo ngokuba abe lapha. Kuni nonke bantu nokuba niphina kwiindawo ezahlukeneyo zesizwe. Kwaye ndiyaqonda ukuba abanye balapha bevela ngaphesheya kolwandle, phesheya kolwandle. Ngoko sinovuyo ngobukho benu ukuza konwabela ubudlelwane kunye nathi. Esiphantsi kothakazelelo lokuba uThixo uya kusipha bona kule nkonzo. Ukhangeleka ngathi ukuba ukusukela ekubeni ndacinga ukubuya nezintsuku zimbalwa zenkonzo. Ukuba eyam intliziyo yobuqu ibihleli ixhalabe ngokungaqhelekanga inokuzuva ukukhulu kokuba into ethile sele iza kwenzeka. Andazi ukuba into na kodwa ndiyathemba ukuba sisithilelo esikhulu esisuka kuThixo eyakusilungisa isenze sibe ngabemi abangcono bobukumkani bakhe. Ngeli thuba sisahamba kweli hlabathi limnyama lesono nokungakholwa. Lo mhlaba ngokuhlwanje nendawo kanye iqulethe into ebalulekileyo kum. Ukusukela ndaziyo ukuba bakha eli holo likhulu lesikolo apha bendihleli ndifuna ukuba nenkonzo kule ndawo. Ndinombulelo kakhulu kwibhodi yesikolo nakwabo bathe ngobubele basivumela ukuba silifumane kwakukule ndawo kanye malunga kwindawo ethile apho apha sikhona esisakhiwo ngokuhlwanje. Apho kwathi kwenzeka khona into ethile enkulu kumahlongo athathu eminyaka eyadlulayo kanye kwakulo mhlaba. kwakungekho nto kwakuyiyo koko ekukushinyana kotyani bemtshayelo lonke ixesha waye ndandihlala kwindlu encinane elapha njengaphesheya malunga namakhulu amabini eyadi ndandinexhala kakhulu ngaloo mihla malunga nosindiso lukatata nomama wam abathi bobabini babe abasekho ngokuhlwa nje waye ingakumbi ngaloo mini ndandihlupheka malunga notata ndiyakhumbula ukuba ndandilele kwigumbi elisiverandeni kwakushushu lilixala sehlotyeni oku kubhaliwe ndiyakholwa kwincwadi encinane ebizwa ngokuba uyesu kristu sekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade kanye nokuba kwakwincwadi encinane ebizwa ngokuba andibanga nguye ongawuthobeliyo umbono wasemazulwini kwaye ndandingqenqe apha everandeni kwaze kwathi ngesiquphe ndothuswa kwabe kukho umthwalo ofika entliziyweni yam malunga notata njengokuba abantu abaninzi kunapha esixekweni bamazi utata wam ndicinga ukuba wayeyindoda ebalulekileyo nakubeni wayengumoni kodwa wayenomkhwa ombi endathi ndazama ukulwa nayo loo nto kangangoko ndandinokuba nako ngalo lonke ixesha loo kukusela waye ngobo busuku wayesela ndaze ndavuka ndinomthwalo omkhulu entliziyweni yam ngaye ndinxibe nje impahla yam yokulala ndatsala ndafaka ibhulukwe yam yempe yam yokulala ishiyeke ndiyinxibile ndajikeleza phaya phandle phakathi kwabotyani bomtshayelo obushinyeneyo ukuya nje malunga apho kumile nto ngoku ndaze ndaguqa phantsi ukuze ndithandazele utata ndathi ngethuba ndandithandaza ndicela uthixo ukuba amsindise aze angamyeki afe ngumoni kuba ndandimthanda ndathi ngethuba ndandisemthandazweni ndeva kufuneke ndikhangele phezulu ngasempuma ukusuka apha kwaye kwafika umbono umi nje malunga ngasentla kum abaninzi benu bayawazi lo mbono yayiyinkosi uyesu ngoku andingomntu ukoyikayo ukubona izinto ezingekhoyo nokubakho njengoko ndaziyo kodwa imibono inene kwakumi apho inkosi uyesu ityeli lokuqala ndakhe ndambona embonweni ololo hlobo waye malunga nje ngophandle neenyawo ezilishumi entla kwentloko yam emiphakathi emoyeni unyawo olunye luthatha njeinyathelo wayenxibe ingubo emhlophe inomsonto omqukumbelo ecaleni kuyo wayenenwele ezibetha emagxeni kuye wakhangeleka ngokungathi indoda emalunga noko ibhayibhile yathi wayekuko malunga namashumi amathathu kodwa emncinane umfo wakhiwe ngokunciphileyo emncinane kakhulu wakhangela ngokungathi anganobunzima obungaphezu kwekhulu elinamashumi amathathu ebhondi ndajonga ndaze ndacinga ukuba kukho into ethile ukuba ndandisenokuba ndiyaphasa ngoko ndatyikitya amehlo am ndakhangela phezulu kwakhona kwaye emi ebuza ngecala kungathi bubuso bakhe buze ngecala nokukhangeleka kobuso bakhe endahlala ndibubona embonweni bukhangeleka ngokwentloko kakristu kumashumi amathathu kahoffman naso isizathu sokuba ndibe nawo endlwini yam kwizinto endizifundayo naphina apho ndanowuxhoma khona ngokuba yiyo leyo indlela awayekhangeleka ngayo ngokusondele kakhulu kuloo ndlela kuphela wakhangeleka imncini ndathi ndijonge kuye apho phezulu ndacinga ngokuqinisekileyo andikhangelanga kwinkosi yam imiphaya kwaye ndandindingathi ndinika nje okanye mhlawumbi apho kukho khona oku ngaphantsi apho ikhoyo lepulpiti ngoku kwindawo ethile kwakwesithuba kanye ngaphakathi kwisazinge sale ndawo ndiyikuyo ngokungcono endinokulinganisa ngako phakathi kwamashumi amane okanye amahlanu eyadi endawo ethile jikelele kule ngingqi ilapha kwesangqa ndaza ndajonga phezulu kwaye wayemi apho ndaze ndaluma umnwe wam ukuze ndibone ukuba ndandingalelanga na uyazi indlela oye ukhangeleka nje ngokungathi akunakuba njalo ndandisemtsha nje enkosini ngoko kumalunga neenyanga ezintandathu ndishumayela ndaluma umnwe wam ndathabatha ingca yomtshayelo ndayinqothula kwaye abaninzi benu bantu bahlala kweli lizwe niyazi uba luyintoni na olukhulu lokuvungula into enjalo oyiyo kutyani bomtshayelo ndaqala ukuhlafuna loo nto aze ndathi akunaba kuyenzeka oku ndiyaphupha naliya ikhaya lam nankuya utata umama nabantwana baphaya nantsi indlu endala ezitena elichibi endandidla ngokuma kuyo apha ezantsi apho ndandidla ngokuzingela khona amadada malunga nje namakhulu amabini eyathi ngaphesheya kwale ndawo akuke ndimi apha entsimini kunyanzelekile ukuba kube kuyenzeka ndakhabalaza emhlabeni ndancincisha ngeenyawo zam kancinane ndaze ndashukumisa intloko ndahlikihla izandla zam ndakhangela phezulu kwakhona ndajonga kude ndajonga kwakhona yabe nguye lowo emi apho waze umoya waqala ukuphephezwa ndaze ndabona utyani bomthelo busimka nomoya wathi wakuqala ukuphephezwa iingubo zakhe zaphephezwa kunye nawo njengempahla ijinga ecingweni zaqala ukuphephezwa wayemi apho ndakhangela loo nto ndaze ndacinga ukuba nje ndingakhe ndijonge ebusweni kuye kwaye wayekhangele ngasempuma kanye ngolu hlobo wayekhangele khona ngokuthe nkqi aze ndashukuma ukuba ndijikele ukuze ndibe nokukhangela kufutshane ubuso bakhe nangoko ndandike abi nakumbona ngokucace mpela izandla zakhe wayezibeke ngaphambi kwakhe gxebe ezifihle kuloo ndawo ndandibe kuyo ndahamba ndajikela kwakhona ndaze ndathinta isikhohlela into elolu hlobo ndathi ukubona ukuba ndandingena kutsala umdla wakhe na kodwa akazange ashukume ndaze ndacinga mhlawumbi ndiyakumbiza ndathi ndakuthi yesu wayijika intloko yakhe ndaze ndathi ndakukhangela kuye waphakamisa nje iingalo zakhe wazivula nako kuphela endikhumbulayo kuba malunga nokusondela kokuthi qheke ukusa ndandilele apho kanye apha phandle kwindawo ethile apho le ndawo ikhoyo ngoku entsimini ihempe yam yokulala imandi yonke ezinyembezi apho ndandilele khona ndaze ndaphelelwa kukwazi ubuso bakhe babunezimo ekungekho mzobi unako ukuzivala okanye azizobe babengenakuyenza loo nto wakhangeleka njengendoda ekunokuthi ukuba ungayijonga ifuna ukulila inceba nentlonipho enentlonelo abe nangoko enegunya elaneleyo ngokokude abe angathetha libe lingaphethuka ihlabathi kwaye ezo zimo zazingenakuze zibe nakuhanjwa ngumzobi kwaye andizange ndazi kude kube namhlanje ukuba kwakuthetha ntoni na oko kodwa naku ndilapha ngokuhlanje emva kwama-30 eminyaka ndimi kule holo inkulu inikezelweyo ngoku kumsebenzi uthixo onamandla onke kwaye mna ndililungu nje eneneni umdala webandla lasekhaya kwibandla lasebhaptizi lapha apho uRoy Davis wayengumlungiseleli khona ngelo xesha kwaye ndimi apha khona ngoku le ndawo izele kanye kwakuloo mihlaba ndinekoko ndicingayo ngabathengwe ngegazi likayesu kristu ngokwakhe ezandleni zam ukuze ndizise lo myalezo wentsuku ezine wenkosi malunga nje neenyanga ezintandathu emva koko ndaba nobhaptizo lwam lokuqala apha ezantsi emlanjeni apho ukukhanya kwehla khona kanye apha kwistrato ispring abaninzi benu bantu basenokufuna ukuhla baye kujonga kwistrato ispring namanzi kanye elunxwemeni lomlambo kwaye kulapho apho ingelosi yenkosi iyavela khona ekuhleni okokuqala kwaye ngentsimbi yesibini ngenye indikalanga laze izwi laphuma kuyo lathi njengokuba uyohane umbhaptizi wayethunywe ukuza kwandulela ukuza kokuqala kukakristu umyalezo wakho uya kwandulela ukuza kwesibini kungama-30 eminyaka emva koko ngoku kwaye naku ndisekho ngokuhlwa nje ndibabaza loo myalezo kwaye ehlabathini jikelele uyile aye ndiyavuya ukuba ndibe ndibuyele kwidolophu yakuthi ngokuhlwa nje ukuza kumela le nkosi uyesu kristu ndisayithanda ngentliziyo yam yonke suku ngalunye uya esiba mnandi kunokuba ebenjalo kusuku olungaphambili andizange nditshintshe nangeganyana elisisekelo esidukileyo elinye kwimfundiso yam into yokuqala endaqala ngayo ndisakholwa kwaloo nto inye ngokuhlwa nje ndisekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade ngoku ndinomyalezo endinoxanduva ngawo xa umyalezo waqalayo ukuphuma yayinguwo kakade wonke umntu wayethandazela abagulayo imiqondiso emikhulu izimanga nemimangaliso waqala loo nto ingakumbi kubantu benkonzo kamoya imvuselelo yehlabathi lonke enkonzo zempiliso eyatshayela ihlabathi isithuba seminyaka elishumi elinesihlanu epheleleyo ekukho imvuselelo kuyo yonke induli ekhoyo ndiyaqikelela imililo yemvuselelo ivutha eneneni izigidi ezamkela ukristu njengomsindisi wazo ngaloo myane lomnye loo nto yaphembelela ukusuka apho ukuya uoral robert njalo njalo nokuya phambili uye phambili kwaye wajikeleza yonke indawo emva koko ibandla lakwamoya lilele kwindawo yalo yokufa njengokuba lalinjalo ngoko iinjongo zam nomnqweno wam ngokuthiwa nje kuvusa elo bandla kwakhona ndivuselwe ekuzeni kwenkosi uyesu okusondeleyo ndimelwe kukukhalimela ndimelwe kukhalimela isono nangayiphina indlela esiyo andithethi futhi kwimvaba yakhe nabani na ndinomyalezo ngoku kunzima ukungena ebandleni ukwenzela ukuba ufumane inkxaso kanye njengokuba kwakunjalo kwinkosi yethu uyesu kuba nguye asindim kodwa njengokuba washumayela ekuqaleni waphilisa abagulayo wavusa abafileyo wahlambulula abaneqhenqa wakhupha imimo engcolileyo wonke umntu wayemfuna kodwa kwafika ixesha apho kwakukho khona umyalezo ohlala ulandela umqondiso wonke ngokuba umqondiso unezwi kodwa xa wehlayo ngenye imini waza wathi mna noba wamsibanye loo nto engaphezu kokuba babe nokuyimela kwakunjalo kananjalo wakuthi ningathanga inyama yonyana womntu nize nisele igazi lakhe aninabomkuni njani ngokuba oogqirha nabantu abacinga kakuhlenge bathi le ndoda iligongqongqo labantu nizama ukuba inenze nidle inyama nisele igazi layo akazange ayicacise wayithetha nje kwaye ngokuhlwa nje nisenokuva ezinto nakuyo yonke le nkonzo zithethiwe nje nisenokungabi nako ukuzicacisa kodwa khumbula uyesu kristu sekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade siyakholwa yiloo nto ngoku asifuni ukuba naxesha lakuthetha kakhulu ngokuba sinamaxesha athile okuqalisa apha namaxesha athile okuphuma kwaye sifuna ukuhlonipha ibhodi yesikolo ethe yasibekela la maxesha kwaye siyakwenza konke esinako ukwagcina khumbula naxesha nini na umoni efuna ukuza kukristu yinye into omele kukuyenza kukuphakama nokuba ndiyahlumelana ndiyaculana nokuba yintoni na unikele ubomi bakho kukristu kanye ngoko ume kuloo ndawo uhleli kuyo sizele loo nto ukuza kukunceda.
I want to talk to Brother Vail. Brother.
Ifuna ukuthetha nomzalwana uVail, umzalwana uRobert Borders, nabanye abazalwana aba balapha. Uba ingaba banabana khona ebandleni ngalinjikalanga okanye ngentsasa ethile okanye ngaxesha lithile. Ukwenzela inkonzo yomyalelo kwabo bafuna ubhaptizo lomoya oyingcwele. Ngaba ngalunga loo nto bazalwana namzalwana uNeville nanonke ningafikelela apho nomzalwana uCap. Ukuba nabana ufuna ukuyalelwa ngobhaptizo lomoya oyingcwele kutheni ningenzi emnqubeni nje kokuphi okunokuba ngcono kukusasa okanye emva kwemini sasa malunga nentsimbi yeshumi malunga nentsimbi yeshumi kusasa ukuba unombuzo ngemfundiso ukuba unombuzo ngomyalezo ukuba ufuna ukuba awuzange ulungiselelo wena buqu ufuna ukuthandazelwa okanye nantoni na ufuna ukuyazi kwizinto ezilolo hlobo kutheni unganyebelezeli uhle nje uyapho ngentsimbi yeshumi kusasa ubona yena la madoda uya kubakho omnye okanye nangaphezulu wabo apho ukuze abuyalele athandazele abagulayo aphendule imibuzo kanye njengendoda enye emele loo nto umana nje bona kwaye bayakuvuyela ukukunceda nangayiphina indlela abanokuba nayo ngoku phambi nje kokuba sisondele elizwini sifuna ukusondela kumbhali welizwi kwakhona usenokudla kakhulu usenokusela kakhulu usenokuhleka kakhulu usenokuhamba kakhulu kodwa awunakuze ube nako ukuthandaza kakhulu ndingamadoda angathandaza ezindaweni zonke phakamise izandla ezingcwele engenantandabuzo okanye nubo masithandaze yesu othandekayo mbhali welizwi lobomi kwaye wena ulilizwi sisondela ngokuhloniphekileyo kuwe emva kokucacisa ngombono ukuze thixo undinqinele ukuba yinyaniso leyo nkosi yesu ndiyathandaza ukuba ube nokuthambisa amazwi ngokuhlwa nje ekuveni kwayo yonke indlebe ephantsi kwesandi esingcwele kwaye ukuba kukho bathile apha okanye abafulafuleyo kwisizwe sonke ukuba bakakulungeli bezilungiselele ngeli lixa ukuhlangana nesimemo seli lixa umyalezo ovela kuthixo ukuze baguquke babe ngabasele belungele ubukumkani bukathixo obusondelayo yathandaza ukuba kube njalo ngokuhlwa nje kubo ukuze babe nokuhlangana nesimemo sale yure othixo ndingangathandazela uncedo ndisazi ngoxanduva noko lukuthethayo noko ndimelwe kukukuphendula ngaloo mhla womgwebo ngoko konke ndikuthetha apha nakwenye indawo ndincede ukuba ndinyaniseke mpela nkosi ngako konke ndikwenzayo okanye ndikuthethayo elizwini lakho ukuze libe nokuthwala isiqhamo kuba njengokuba unjalo umyalelo wakho malingesuki elizwi emlonyeni wakho ngoko camanga ngalo imini nobusuku ukuze ube nokugcina wenze konke okubhalwe emthethweni ukuze ngoko ube nokuzenza zibe nempumelelo iindlela zakho ke ngoko uya kuba nempumelelo elungileyo andikuyalelanga namna ndomelela ukhaliphe kuba inkosi thixo wakho inawe naphi napho sukuba usiya khona nkosi yesu yenza kube njalo ngokuhlwa nje sithandaza egameni likayesu amen. ngolwesihlanu nangomgqibelo ukusuka ngeshumi ukuya kweshumi elinesibini emnqubeni kwesesibhozo nesithathu ipen kuya kubakho imfundiso impendulo kwimfundiso imithandazo yabagulayo nezinye izinto yihla uye kanye apho ukuba unambuzo uthile okanye nantoni na uyisweleyo kuya kubakho indoda apho eyakuphatha lo mcimbi inkosi ijikelele ngoku ukwenzela le nkonzo yokuvula ngohlwandle andinantoni nokuyenza koko kukuyivulela kumyalezo wethu izele loo nto apha ibe ngoku yiloo nto ebendibuyele yona ekusasa ngekawe inkosi ithandile ndifuna ukuhlangabezana nesimemo esikhulu saloo mhla malunga nomtshato noqhawulo-mtshato ngoku kumagalati isahluko sesine ivesi amashumi-27 ndinqwenela ukufunda la mazwi isine amashumi-47 ukuya kweyamashumi-31 ibandla kanyiwe kuba kubhalwe kwathiwa yiba nemihlali ludlolo olungazaliyo gqabhuka umemelele wena ungena nimba ngokuba baninzi abantwana besishiywa ngaphezu kwabo nendoda thina ke bazalwana ngokukaisake ngabantwana bedinga
But as then he that was born after the flesh
usuke kwanje ngokuba wayesithi oko owazalwa ngokwenyama amthuthise owazalwa ngokomoya kwaba njalo nakaloku sithi na ke sona isibhalo sithi likhuphele ngaphandle ikhobokazana nonyana walo kuba unyana wekhobokazana akasayi kuba ndlalifa kunye nonyana wokhululekileyo ngoko bazalwana asingobantwana bekhobokazana thina ngaba okhululekileyo inkosi yongeze iintsikelelo zayo ekufundweni kwelizwi layo ngoku ndiyakholwa apha ukuba ndakuthatha umkholo onje ongowodwa kakhulu ongaqhelekanga kodwa ngamanye amaxesha afumana uthixo kwezo zinto zizezizodwa amaxa angaqhelekanga iindlela ezingaqhelekanga izinto ezingaqhelekanga ngokuba uthixo akaqhelekanga kwaye abo ngenene bamkhonzayo ngokusuka entliziyweni yabo bamkhonza ngendlela engaqhelekanga kwizinto okanye iindlela zehlabathi umxholo ubizwa ngokuthi imbewu ayiyondlalifa ndawonye nekhasi upawulos apha eneneni uthetha ngembewu yonyana bakaabraham ababini upawulos ngovuyo uzibeka endaweni yokuzalwa ngumfazi okhululekileyo ngoku siyazi ukuba uabraham wayenonyana ababini ngabafazi ababini abahlukeneyo uthixo wamnika idinga ngosara ngokuphuma kusara gxebe ukuba kuya kubakho unyana oya kuzalwa ukuze ngaloo nyana ihlabathi lisikelelwe zonke izizwe ziya kusikelelwa ngaloo nyana kwaye yinto ekukholelwa lula ingakumbi phakathi kwamajuda kuyo ukuba lo yayinguisake kodwa kwam ngenjalo lo nyana wedinga kaabraham nguyesu kwaye yena ungowembewu yobukumkani yedinga likaabraham kodwa uabraham enonyana ababini omnye ngohagare owayesisihlakazana senkosikazi yakhe othandekayo omhle isihlakazana somyiputha awathi uabraham wasichola ezantsi iyiputha esicholela yena ukuze sibe sesakhe sibe sisihlaka kwinkosikazi yakhe kwaye usara ecinga ukuba uthixo akanakubanako ukuligcina ngokunyanisekileyo lonke idinga lakhe waxela uabraham ukuba athabathe uhagari esihlakazana sakhe aze athathe yena nto leyo ukuthatha abaninzi kwakuvumelekile ngaloo mihla ukuze azale umntwana kwaye yayiloo ndlela uthixo awayecebe ngayo ukuze abe nomntwana kuphela ngohagare kodwa sifumanisa ukuba oko kwakungenjalo
Now we understand also that
ngoku siyaqonda kananjalo ukuba uthixo ugqityeleliswa kwizithathu ngoku uthixo ugqibelele kwisithathu ubabalo sisihlanu isixenxe kukuphelela njengehlabathi uthixo ugqibelele kuyise nyana moya oyingcwele nantso ingqibelelo yenzaliseko yobuthixo konke nguthixo omnye esekuzibonakaliseni kathathu kwezibonakaliso ezithathu zesikhundla esinye okanye isikhundla ezithathu zikwinzaliseko yobuthixo enye ngoku kukho kananjalo isithathu kwingqibelelo esisesezinyathelo zobabalo kwibandla ugwetyelo ungcwaliso ubhaptizo lomoya oyingcwele oko kuqulethwe kuzalo olutsha kanye njengokuba uzalo losenyameni luzekeliswe yilonto olukukuthi umfazi xa ezala umntwana into yokuqala ephumayo ngamanzi igazi kulandele ubomi ibhayibhile yathi kuyohane okuqala esahluko sesihlanu vesi yesixhenxe okanye sahluko sesihlanu vesi yesihlanu ndiyakholwa kulapho yatsho ukuthi bathathu abangqinayo ezulwini nguyise ulizwi owayengunyana nomoya oyingcwele aba bathathu banye ngoko bathathu abangqinayo emhlabeni ilizwi amanzi igazi nomoya ilizwi igazi nomoya aba bathathu basingise ntweninye ngoko uyise nyana nomoya oyingcwele banye awunakuba naye uyise ngaphandle kokuba ube nonyana awunakuba nonyana ngaphandle kokuba ube nomoya oyingcwele kodwa ungagwetyelwa ngaphandle kokuba ube ungcwalisiwe ungangcwaliswa ngaphandle kokuba ube uzaliswe ngomoya oyingcwele yes akuqondakalisa oko ngokuqhubeka kwendalo ngoku kwaye abaninzi benu mhlawumbi ndisenokuba ngowasemzini kuni kwaye andinamfundo ngokuqinisekileyo seniqonda kodwa ndifundisa ngemizekeliso njengokuba kwasenyameni kuzekelisa okomoya ngoku sibona ukuba bathathu kwingqibelelo uthixo ugqibelela kwizithathu ngoku kwaye oko kwakukuthi ingqibelelo yembewu kaabraham kwakunguishmayeli uisake uyesu uishmayeli ephuma kwikhobokazana uisake ephuma kumfazi okhululekileyo kwaye bobabini beze ngokwazana kwendoda nomfazi
Christ Jesus coming
kodwa uKristu Yesu evela kwintombi engazani nandoda kungeko kwazana kwandoda namfazi apha imbewu inye imbewu enye hayi imbewu koko imbewu enye abanye aba babengeyo mbewu kaAbraham ngokuba imbewu kaAbraham yayiyimbewu yakhe yokholwa awayethetha ngayo uThixo hayi imbewu yakhe ngokwasenyameni ngokuba emveni kokufa kukasara uabraham wathatha omnye umfazi waze wanonyana abasixhenxe ngaphandle kweentombi ngoko yayingena kuba ziimbewu zikaabraham yayiyimbewu kaabraham inye kwaye leyo yayiyimbewu yokholo kaabraham ikhomba kwimbewu yobukumkani eyayiza kuza ngokholo lukaabraham hayi ubomi benyama bukaabraham koko ubomi bomoya bukaabraham owathabatha yonke into exhasene elizwi likathixo wayibiza ngokungathi yayingekho waze wakholwa kuthixo kungekho themba wakholwa ngethemba nantso imbewu yenene esithetha ngayo apha simisele ngomfanekiso imbewu yaqala imbewu yedinga yaqala ngentandabuzo encinane intandabuzo yedinga lakuqala yabona indlela yaqala phantsi ngayo kwintandabuzo kwidinga lokuqala uthixo wathembisa uabraham ngosara ukuba uya kumfumana lo mntwana kodwa ngokukhangela imbewu yokuqala kaabraham ngekhobokazana yeza ngokuthandabuza kukasara ukuba oku kunokwenzeka ngokuba wayemdala edlule exesheni lokuzala ngoku nantso indlela eliqala ngayo ibandla nantso indlela elahlala liqala ngayo uqala emazantsi awuqali emantla indoda ezama ukukhwela eleyini ize izame ukufika phezulu uqala iya kuyaphula intamo yayo umelwe kuqala uze wakhe unyuka ukuyapho naku ke sifumana ukuqala kwedinga likathixo libonakalaliswa ngentandabuzo encinane eyaphazamisa inkqubo kathixo leyo indlela enye esathi saqala ngayo isono emyezweni wase-edeni yindlela ukufa ekwaqala ngayo ngesono kwakuxa ilizwi elinye likathixo lathi laqondwa ngendlela engeyiyo okanye lathandatyuzwa awunako ukuthandabuza okanye olubeke kwindawo engeyiyo ilizwi elinye likathixo loo nguyitsho inkosi kuba limelwe kukuba lonke ilizwi libe njalo ke apha usara kwalola lisiya kuye idinga usara engumfazi ongumzekeliso webandla wanikeza ngentandabuzo kwinkqubo yakuqala elizwi ledinga likathixo waze wathi wena abraham myeni wam thabathela kuwe esi sitakazana sihle uhlale naso ube ngumyeni kuso kwaye uthixo uya kukunika le mbewu yedinga ngaso ndize ndimthabathe lo mntwana yabona ukutsiba nje igama elincinane lisisekelo esidukileyo kwaguqula inkqubo yonke ngoko ke simelwe kukuthabatha lonke ilizwi likathixo njengoyitsho inkosi lonke ilizwi likathixo liyinyaniso naku imbewu iqala ngoko ngedinga ngokuthandabuza kancinane Isaac imbewu yomfazi okhululekileyo obekwe ngedinga wavela isandla ngoba Paulo sezama ukucacisa apha kumaGalati wavelisa okwasenyameni imbewu yedinga uqhubela phambili athi apha abantwana bekhobokazana abanakuba yindlalifa nabantwana bomfazi okhululekileyo ngokuba babe ngabendidi ezahlukeneyo ezimbini wayenyaniso leyo ongakholwayo akanakuba yindlalifa ndawonye nokholwayo akho ndlela yoko konke nantso apho inkathazo ikhoyo namhlanje awunakwenza inkuku yemvaba yehlelo ikholwe kunye nokhozi awunakuyenza nje loo nto nantso apho inkathazo ingena khona kumele ukukholelwa lonke ilizwi likathixo usuka nje anizondlalifa ndawonye ungasokuze ungasokuze ujoyine kulo awunakuyenza loo nto umele kukuba ubele ukhozi kungenjalo inkuku yayingenakuba yindlalifa kunye noishmayeli imbewu yekhobokazana yo ngenxa yentandabuzo usara wathandabuza ilizwi likathixo ukuba uthixo wayenako ukuligcina qaphela uabraham uyabona ukuba ndakhaphezu kwantona ukwenzela intsasa yangeqhawe uabraham akazange aluthandabuze usara walithandabuza nguye wenza oko yayingengoadamu owathandabuzayo yayingueva owathandabuzayo ngoko ke ngoko siza kufumanisa ukuthe chatha malunga noko nje ngokuba siya kukuxhola ngentsasa yangeqhawe kananjalo akanakuthiwa umoya abe owenyama abe yindlalifa ndawonye nomoya kanye njengokuba abantwana bakaishmayeli bengenakuba ndlalifa ndawonye nabantwana bakaisake kwaye kanye njengokuba owenyama engenakuba yindlalifa ndawonye nomoya ibandla lokwenyama ibandla lokomoya nalo ibandla lokwenyama bezekelisa lona abo bafazi apha kwaye kukho ibandla lokomoya kananjalo ngoko ibandla lokwenyama nebandla lokomoya abanakuba zindlalifa ndawonye akokubini okwahlukeneyo ngamaxesha ahlukeneyo ngababini abahlukeneyo abantu abahlukeneyo abaphantsi kwabahlukeneyo iminqophiso eyahlukeneyo kungoko uqilo lwahlukile kwaye luyaba lolwembewu yobukumkani kaabraham kuphela alunakuba lolwasenyameni olwembewu yebandla lwasengqondweni luyakunyanzeleka ukuba lube lolwembewu yobukumkani yelizwi likathixo ngoabraham imbewu yobukumkani kungoko uqilo lumelwe kufika kuqala kuba khumbula thina baye kuba bezidabomi sisekho asayekubaphangela abo balele ukufa kuba ixilongo likathixo liyakukhala abafele kukristu bavuke kuqala size thina badabomi baye kwabesekho sicilele emoyeni nye nabo ndawonye sihlangabeze inkosi emoyeni aphela kwakhona kubhaliwe abafileyo abaseleyo ababuyanga bade bomi isithuba sewaka leminyaka ngoko ke apho baya kuba zindlalifa ndawonye abasayi kubakho kwixilo ndawonye nalo ngokupheleleyo ibandla ngokwasenyameni nebandla ngokwasemoyeni ibandla ngokwasengqondweni ibandla ngokwasemoyeni ngoko yabona apha akukho gwetywa kwabobukumkani bomoya imbewu enyulwe ngenxa engaphambili kaabraham kuba bamiselwe ngenxa engaphambili ubomi ongunaphakade bamkele idini elamkelekileyo nekubonelwe ngalo mthixo kwaye elo dini lelingukristu ilizwi ke ngoko ngoku akukho gwetywa uyohane ongcwele sathuba sihlanu pesemashumabenesine uba uyasifuna eso sibhalo ngoko ke ngoku akukho kugwetywa kokuba kukristu yesu amaroma sihluko sesibhozo vesi yokuqala abangahambiyo ngokwenyama koko ngokomoya kumaroma esohluko sihlanu pesemashumabenesine lo ulivayo ilizwi lam ilizwi apho lithetha uliqondayo naliphina inxila nanto na enye ingaliva ihambe imke kodwa lo ulivayo ilizwi lam uliqondayo ilizwi lam akholwe kulo wandithumayo unobomi obungunaphakade akezi egwetyweni koko uphume ekufeni wangena ebomini emhlekazi lo uthe le mfihlelo inkulu kathixo yazisiweyo wayiqonda indlela wathi ngayo uthixo wabe waye kukristu elixolelanisanayo ngokwakhe ihlabathi nendlela yena noyise ababe banye ngayo nendlela ezathi ngayo imfihlelo ezinkulu zokuzaliseka kukathixo ethabatha ezizisa ezibonakalisa kwisigaba sexesha soluntu nakumsinga woluntu nasekuhambeni noluntu ukwenza ilizwi lakhe libonakale ngaloo mhla ekuphumeni kwelanga impuma uza kwenza kuloo nto inye injengokuba ilanga litshona entshona ukuzibonakalisa kwibandla lomtshakazi ilizwi libonakala lisiwe yabona kuyakwenzeka kanjalo lo uliqondayo oko kukuthi kukwazi oko kutyhiliweyo kuye kwakhe lo wandithumayo unobomi okungaphakade akasayi kuza emgwebeni udlule ekufeni wangena ebomini. Imbewu yasenyameni yayisisiphatho nje seyasemoyeni imbewu njengesiqu inquma nekhasi. Sakhe sangena kuloo nto ngaphambili komnye umyalezo, kodwa ndingathanda ukuqoma kuyo kancinane kuyo okanye ndibuyele emva kuyo kwakhona okomzuzu nje. Ngoku apha kukho amanyathelo amathathu embewu asibonisa umfanekiso oyinene. Amanyathelo amathathu embewu yasenyameni emhlabeni njengokuba ityalwe imbewu ivelise isiqu, isithombo esincinane siphuma kuyo kulandele isiqu, umungu undanda phezu kwaloo nto kuze ke kulandele ikhasi kuze kube kwimbewu kwakhona. Khangela kula manyathelo alo mzekeliso ogqibeleleyo ulapha nendlela osebenza ngayo ngokukhanekileyo ngomzekelo kuba uThixo ungumenzi wendalo. Ngoke indalo ayinakusilela njengokuba uThixo engenakusilela ngokuba yena inguye lo wayibeka kwimeko yayo ukuze thina sikhangele kuyo sibone. Qaphela uHagare isiqu esasise sokuqala ekuqalekeni kwembewu ikhula ngoku yayingakhangeleki nangaluphina uhlobo injengembewu. Yayisisiqu ngokuba wayelikhobokazana engekho kwidinga konke engenanto yakwenza nelizwi esisithuthi nje sembewu. Qaphela uSara inquma elalinomungu esasizwe samaJuda sakhula sivela kuye sisuka kuma kuSara sezisa kuIsake kwavela uYakobi. UYakobi wavela omaukhulu kwathi ngomaukhulu kwavela isizwe. UMariya ukholo lwentombi engazani nandoda lwavelisa eyenene imbewu yelizwi yomoya yenziwe inyama. Yabona abafazi abathathu eyathi le mbewu yathwalwa ngabo. Omnye wabo ineneni wayengumkrexezi ephantsi komtshato oninzi. Owesini wayengumfazi okhululekileyo. Owesithathu wayengazange abe nakwazana kwendoda nomfazi ngokupheleleyo. Kodwa ngokholo wakholwa elizwi likaThixo. UHagare uSara ubabini uSara noHagare babe ngokwazana kwendoda nomfazi, kodwa uMariya wayeyintombi engazananga nandoda. Kwakungamandla elizwi ledinga likaThixo injalo loo nto. Isithombo uHagare amakhosikazi amabini alithandabuza idinga, kodwa khangela kuba oko kwavelisa ntoni na. Xa uHagare umfazi wesibini kaAbraham owayengumfazi olisheshe ngokupheleleyo kodwa wazala indoda, kodwa yelu hlobo luni lwendoda. Ibhayibhile ithe wayeyindoda engwanyalala, yayiphila ngesaphetha kwaye akukho ndo leyayinokuyoyisa. Yayingenakwenziwa ithambe, yayingenakuguquka, yayingenakuzalwa ngokutsha, yayingenakwenziwa ithambe, yayiyindoda engwanyalala ngokuba yayize ngokuthasene nelizwi likaThixo. Kwaye nantoni na ichaseneyo nawuphina umtshumayeli, naliphina ilungu nje, naliphina ibandla elichasene nelizwi likaThixo leyokuvelisa into eyasendle iqelo labakrexezi beHollywood yasehlabathini. Kwaye alinakuhlala nelizwi elingakrexezwanga ngokuba libalwanga nokubalwa kwidinga. Hayi, uSara umfazi wenene wedinga esisiqu wazala inene lendoda. Ngokubuyisela wavelisa idinga kwisizwe esakhonza uThixo. Kodwa uMariya ngaphandle kwazana kwendoda nomfazi konke, kodwa wakholwa kwilizwi ledinga. Xa weyintombi eseyintombi engazananga nandoda, ingelosi yeNkosi yahlangana naye yathi, vuya Mariya, usikalolo wena phambi kwabafazi kuba uThixo unawe. Waze yena wathi, yakuthina kwakho izinto. Yathi watsho yena ingelosi yathi, umoya oyingcwele uya kukusibekela. Yayingazange yenziwe loo nto kuzo zonke izigaba zexesha, kodwa uMariya wakholwa kuThixo. Waze wathi, nanko umkhonsazana weNkosi, wakholwa lilizwi, uyakuthini ukumfumana? Wayesazi ukuba la Hagare waba nosana ngenkanuko yokwazana kwendoda nomfazi ngoAbraham. Waze uSara waba nosana ngenkanuko yokwazana kwendoda nomfazi noAbraham. Abantwana bedinga ikhobokazana nomfazi okhululekileyo, kodwa apha uqala ukuba akholwe. Elo yayiligalelo kukholo lona kuAbraham owakholwa izinto ezingenakwenzeka. Okoko nje uThixo ethe injalo, oko kuyenza ibe inene. Wakholwa kuThixo engazange abuze. Wathi, nanko umkhonsazana weNkosi, akunamsebenzi makungakanani nawugxekwa endimele kukuthwala kuvela ehlabathini, makwenzeka kungokalisi lakho. Nako kuvela imbewu eyinene. usara wayengena kuyenza lonto ngoba kwangokwazana kwendoda nomfazi njalo lonto wayengena kwanako nosara ngoba kwangokwazana kwendoda nomfazi alinakwanako nebandla phansi kwenkqubo yezifundiswa kuthi abantu ukholo olunyulu kwelisi likathixo kwenza idinga ukuzakuzalwa abantwana okwenkqubo yemfundo akuzange kuvelise bandla lizelwe ngokutsha akunakuyenza loo nto kuyakuvelisa into ethile ebambeleyo kuyakuvelisa into ethile elinganisa lona into ethile ezama ubanje ngalo kodwa elenene ibandla lizelwe ngokutsha likathixo liyakholwa kwilizwi likathixo phambi kwayo nantoni na ungenamsebenzi noba yintoni na ngokuba lelinganxengwanga kungedinga likathixo ukuba ezi zinto zize umariya oyinene wathi ngephandle kokwazana kwendoda nomfazi wathi makwenzeke kum ngokwelizwi lakho nanko umkhonzozana wakho waze wazala wazala ntoni hayi indoda ingonyalala hayi isizwe koko wazala ilizwi uthixo ngokwakhe ebonakaloliswe esenyameni amen imbewu enyaniso kathixo eyabonakalolisa lonke idinga wathi walenza uthixo ebhayibhileni ngaphandle kwakhe akukho mntu unokuphila ngaphandle kwakhe yena wayeyimbewu eyinyaniso wayengaphaya koku wayelikhasi elavelisa ukukhozo ngoku ezinye eziya zibini iziphatho zobomi zaziyimbewu nje okwenyama umariya ngoku khumbula ndithe esinye esiya sibini ngoku umariya musa kumenza uthixo njengoba abantu abathile bezama ukumenza wayengengothixo hayi mhlekazi wayesisiphatho nje sembewu njengokuba abanyabo babenjalo kodwa njengokholo kwilizwi luvelisa ukuthe chatha komfanekiselo oyinene njengokuba ukhozo lukhula okanye ingqolowa yaphuma isiqu ngoko ize inyuke umungu ize ivele ikhasi kodwa xa ucinga elo khasi uba uthanga ukukathe uyawukhangeleka ngokuchanekileyo kanye njenge ngqolowa yenene kodwa lakuba livuliwe ingqolowa yenene ingaphakathi lisisiphatho nje kwakhona ngoko uyabona umariya kungengakuhlangana kwandoda namfazi kodwa ngokholo into efana nalo ngokuchanekileyo umariya wayengeyiyolo mbewu umariya wayesisiphatho sembewu uye wayeyinene imbewu yokholo ngokuba ilizwi likathixo lungokokholo wathi walinikela kuabraham kwaye lukholo kuphela unokuvelisa oko uthixo athe uyakukwenza ukholo kwilizwi lakhe aphela indlela wayefana ngokusondele ngayo kwinto eyinene umariya wayenjalo kodwa enjengekhasi ikhasi liqulatha imbewu ngaphakathi kulo liyikhusele luze luyinakekele ide ibe nokuzimela yodwa ikhulile senze ngokunjalo sisigaba sexesha sesithathu sebandla lobupentekoste likhulile bambe olukhozo kude kufike ixesha lokuba ikhasi livule umariya engumama kakristu indawo nje yokufukamisela yena wayengelo gazi likamariya wayengelo gazi lamjuda wayengelo gazi lentlanga wayeligazi likathixo uthixo walidala eli gazi kwakungena kuba ngokwazana kwendoda nomfazi wayengengomjuda ayengeyontlanga usana lililo nechaphaza legazi likanina igazi livela kuyise yazi uba isibumbi igazi sikwindoda njengenkuku ingalibeka iqanda isikhukukazi singalibeka kodwa kuba sikhange sihlangane nentaka inkunzi umqaki aliyuqanduselo alikhunyiswanga nakubeni likhangeleka ngokuchanekileyo njengeqanda lenene elikhunyisiweyo konke kumila kwalo kukhangeleka kwinto enye kodwa alinabomi ngaphakathi kulo nanto indlela kuyiyo kubantu ababanga ukristu abaninzi uba bakhangele ngokwamakristu bazama ukwenza njengamakristu kodwa kumele ukuba ube nokristu ngaphakathi kwakho olilizwi libonakalalisiwe kungenjalo akasayikhulela ekubeni ngumkristu wenene okholwa ibhayibhile uyakuhlala njalo kuyinto ethile yobuhlelo alinakuphila ngokuba kukho bomi ngaphakathi kulo elinokuphila ngabo iqanda alinakuqandusela libonela ehokweni ukuba ikhange ihlangane nentaka enkunzi kanye njengamalungu ebandla ungawateketisa uwabize ukwenza amadikonayo yonke enye into kodwa ayakuthi uba neendlwana ezele ngamaqanda abolileyo ngaphandle kokuba babe bahlangene nomlingane injalo loo nto isiphatho ikhasi luyinakekele injalo loo nto koko yona yiyo imbewu ngokwayo emelwe kukushiya ikhasi kungenjalo ikhasi limelwe kukushiya imbewu ukuze imbewu ibe selangeni ukuze ibe nokuvuthwa konke kungomzekelo siyabona yabona apha ngoku indlela elikufutshane ngayo ibandla lale mihla yokugqibela liyayo ukukhangelekeni kanye njengembewu ngokwayo khangela indlela elithe ngayo eli hlelo lenkonzo kamoya lithe lavela ngale mihla yokugqibela kwaye siya kuyicacisa kancinane emva koku yabona indlela abasondele ekukhangelekeni kanye ngokuchanekileyo njengembewu xa ikhasi liphuma kukhozo lwengqolowa okanye isithombo sengqolowa emva kokuba umungu uwele ngaphakathi apho kwisigaba sesibini ukuze uvelise isigaba sesithathu esilikhasi nendlela yokuthi ngayo lona ukuba awungomntu udonganga ngokufokusisa kakhulu awunakwanako ukuqaphela koko ngathi olo lukhozo lwenene lwengqolo walungaphakathi apha xa olo khozo oluncinane lokuqala luvela lukhangeleka kanye ngokokhozo kodwa hlala phantsi luvule kwaye uyafumanisa ukuba ukhokhozo apho konke likhoba kuphela isiphatho sokhozo ngoku ukhozo luvela kuloo nto kodwa khumbula akusekho nto emva kwelo khazi khumbula kwakungasekho mbewu iza ngomfazi ithengisiweyo naphina emva kwamariya kwaye ngoku akusekho mvava zamahlelo zithengisiweyo emva kwepentekoste luqwilo nomthakazo oluzayo ukusuka apho imbewu ilizwi libonakalisiwe kwakhona qaphela uyabona ukuba ikhangeleka isondele kangakanani na uMateyu wathi uMateyu ingcwele sasho24:24 watsho ukuthi le mimoya mibini ngemihla yokugqibela ibandla lomoya webandla lwabantu nomthakazi womoya ngomthakazi wabantu ayakusondelana kangangokuba uyakulahlekisa nabanyulweyo ukuba bekunokwenzeka isondele kangangoko khangela iphume kwisithombo sesiqu ngokuqaphela sizakuzekelisa into ethile apha uLuther kwisigaba sebandla sokuzisa imbewu yomthakazi wayesekwakumoya omnye kanye njengokhozo oluncinane lwembewu uLuther wema ngeqe olo ke yayilugwetyelo ngokholo wayengumzekelo kaHagari kanye isiqu qaphela uWesley wayengumzekelo kaSara amaphiladelphi isigaba sexesha lothando esathi savelisa inquma sona isigaba sexesha sikaWesley kwakwabasekumabandla abaninzi kunazo nasiphina esinye isigaba esakhe sanaso isigaba esikhulu sabasekumabandla sexesha likaJohn Wesley kodwa esakwamoya simele uMaria uMaria isigaba sexesha sokugqibela salo ngoku wayengeyiyo imbewu nabeni ubomi bembewu babungaphakathi kuye kodwa yayingekakhuli ndiziva ndikholwe kakhulu yayingekakhuli ngoko yayikho kodwa ingekakhuli kunjalo ngesigaba sexesha sethu kwamoya esiphila kuso kumele ukuba kuvele ilizwi likathixo elikuso lingabi namhlelo ngaphaya kwemilinganiselo yobuhlelo uLuther waya kungena emququwini nelizwi lakhe lokuqala ilungisa liyakuphila ngokholo uWesley wayenamagama amabini ungcwalisa umsebenzi oqinisekileyo uWesley wobabalo inkonzo kamoya yaba nelizwi lesithathu ubuyiselwa kwezipho kodwa imbewu iphela imelwe kukuvela yabona indlela abathi benza ngayo ubuhlelo phezu kwelizwi elinye kunye nelizwi elinye kunye nelinye ilizwi kodwa kumele kwakubekho into ethile engena kwenziwa hlelo kukuphela kubomi obungaphakathi apho kumelwe kukuzivelisa kwakhona kumthakazi akusena kubakho zigaba zaxesha zezinye zebandla emva kwezi sisekupheleni bazalwana noodade silapha sifikile makubulelwe kuthixo amen ngoku siyazibona izinto ziyinyaniso njekanye njengokuba zinokuba njalo nangoko siyaqaphela ngoko ukuba yena elinquma okanye uWesley elinquma inkonzo kamoya ilikhasi nto leyo isisigaba sexesha elilandelayo sokuza kokhozo kodwa mzalwana dade isiqu asilulo ukhozo kananjalo nenquma alilokhozo nekhasi lingelilo ukhozo nakubeni xesha ngalinye likhula liyalikhangeleka ngokokhozo isiqu asikhangeleki ngokokhozo ngoko kuvela ntoni inquma umdumba omncinane likhangeleka ngokusondeleyo kukhozo kunokuba yisithombo sinjalo yintoni evela ngokulandelayo likhasi libamba ukhozo linakekela ukhozo ngoku khangela apha emva kwidinga likathixo awalenzela uAbraham le mbewu yakho ethetha ngokomoya nabana uthi uyayazi loo nto wayethetha ngokristu hayi uisake ngembewu yakhe yokholo qaphela eyokuqala yayingekhobokazana yayingakhakeleki ngokwedinga uthixo kamelanga kulijika ilizwi lakhe ngenxa yakhe nawuphina umntu uthixo wathi iyakusa ngaloo ndlela kwaye yindlela eyafika ngayo kodwa usara engomele ibandla umzekelo webandla yona yena wafumanisa apho ukuba wathi kulungile ndiyakholwa ukuba oku kungamangaliswa kakhulu andinako nje ukholelwa kuloo nto ngoko hamba uthabathe kaHagari uze umenze inkosikazi yabona apho eso sifu sasingakhangeleki ngokwedinga konke kodwa xa usara wathi wavela ngoku loo nto uyakhangeleka iyelunge kakhulu ikhangeleka ngokupheleleyo ngokwedinga apho kodwa nangoko yayingelo dinga linilo ngokuba usirayeli uisake wasilela wayikhanyela imbewu eyiyo ekufikeni kwayo haleluya ningothuki ningabaleki okwakusayi kunenzakalisa wayikhanyela imbewu wayibethelela kwamxhoma emnqamlezweni kanye njengoba upawulos ethe apha ayithanga imbewu yokhululekileyo okanye ikhobokazana liyitshutshise imbewu yokhululekileyo kwaye yenza njalo imbewu yehlelo ukutshutshisa ukhozo olululo wahlala fikelela ekubeni njalo abasayi kuba zidlalifa ndawonye abanxulumenanga ndawonye bangamadinga amabini awahlukeneyo ngokupheleleyo ngamaxesha amabini ahlukeneyo ngabantu ababini abahlukeneyo ngokupheleleyo omnye ngumtshakazi aze omnye abeli bandla akukho ukuthelekiseka konke kubo kodwa nangoko abayiyo imbewu ebekwe ngedinga ukuba iya kufa wayengeyiyo nosara engeyiyo kwaye wayengeyiyo nohagare engeyiyo nosara kungenjalo nomariya wayengeyo mbewu umariya wayengeyiyo imbewu wayesisiphatho sembewu kodwa wayekhathalele nje wayizisa iphuma esizalweni sakhe kanye njengekhasi wazisa ngokuphuma kwisizalo sakhe imbewu yenene kodwa ikhasi aliyiyo imbewu lithi nje libusondela kwimbewu liquleke lajikeleza imbewu emva phaa esiqwini ubomi babuthe saku so zonke isiqu kwaze kwathi bakufika kumungu bahlangana ezantsi busondela kodwa bathi bakufika kwikhasi kulapho ezantsi kanye ngokwembewu kuze kubumbeke phantsi ngokwembewu uyesu wasitayela ukuba kuya kwenzeka ntona ngomhla wokugqibela liyakusondela kangangokuba lilahlekise nabanyulweyo kuba bekunokwenzeka kodwa imbewu ivela kuloo nto kwaye ikhasi ubomi kuyalishiya ikhasi kube ikhasi lisiphatho kwaye iloo nto ngokuchanekileyo amahlelo ethu ebeyiyo isiphatho uluther wesi eza kwamoya ke ngoku lixesha lembewu ukuba ivele qaphela qaphela nje yena wayengeyo mbewu umariya wayengeyiyo likhasi nje inquma nesiqu esithethe inxenye yelizwi ingelo lizwi lilonke uluther wayenogwetyelo wesi wayenongcwaliso eza kwamoya zazinokubuyiselwa kwezipho kodwa kwathi xa ilizwi lifika ngokuba benako uyivelisa loo nto kuba ungcwaliso luya kumsindisa umntu niyakholwa loo nto ngokuqinisekileyo nalisi siphatho selizwi into enye kunokuba ndikholwa ukuba isiqu siyinxalenye engqolowa ngokuqinisekileyo siyiyo kodwa siphatho asibubo ubomi ngoko kwafika ungcwaliso bangapha abakholwa kungcwaliso niyakholwa ibhayibhile ndimele ukwenza njalo ngokuqinisekileyo ukanti asiyiyo leyo ifana ngokuthe xhata ngamazwi amabini alandelayo kodwa ngoko kwafika eyokomoya ukubuyiselwa kwezipho ukuthetha ngelwimi bakubiza oko ndengobona bungqina bukamoya oyingcwele ukuthetha ngelwimi apho bakubiza ngokuba bubona bungqina obathi bavelisa intoni ikhasi kodwa bathi bazenza ihlelo kodwa wakufika ekuthini mnanoba wam sibanye nazo zonke ezinye ezizinto ngoba ikhasi labuya umva kuyo kodwa elenene ibandla elingumtshakazi liyakuvelisa ilizwi likathixo lilonke kwinzaniseko yalo kwimfihlelo kuba isekwe nguye izolo namhlanje nangona phakade qaphela kwizizalo zikamariya kwakukho imbewu kodwa kwathi xa imbewu yazalwayo yathi ndizele ukwenza ukuthanda kwalowo wandithumayo mna noba wam sibanye kuba ndiyenza imisebenzi yakhe musani ukukholwa ndim yayiyo leyo imbewu ubani kuno nokundigweba ngokungakholwa oko ibhayibhile yathembisa ukuba ndiyakukwenza ndikwenzile uthixo ukuncinsisile ngam watsho ubani onondixela ngoku yabona kodwa imbewu ekumariya ikhasi yayisondele ekubeni yiloo nto kodwa yayingeyiyo yayisesesizalweni qaphela kwaye kwisigaba sexesha kwamoya kuphuma kwisigaba sexesha sikaluther kuphuma kwisigaba sexesha sobuwesile kuhleli kwinto enye ukuphumela kwesi sigaba sexesha sakwamoya ngoku qaphela kodwa ekuvulweni kwamatywini asixhenxe izityhilelo sahluko seshumi ilizwi elizeleyo liyakuzalelwa ekubonakalalisweni kwakhona lingqinelwe ngomoya kathixo ekuzalisekeni kwamandla njengokuba lalinjalo ngethuba elapha emhlabeni libonakalaliswe ngendlela enye lisenza kwa ezo zinto lazenzayo xa lalilapha emhlabeni amen amahebheri ishumi nesithathu isibhozo athe uyesu khesise kwanguye izolo namhlanje nangonaphakade uluka ungcwele ishumi nesixhenxe ivesi amashumi athathu uyesu wathi ngemihla yokugqibela njengoba kwakunjalo ngemihla yesodoma awunyena womntu ayakube ezityhila kwakhona kuyakuba into enye ihlabathi likwimoya esodoma kwaye ibandla liyokungena esodoma nalo njengolulothe nenkosikazi yakhe kwaye ndiyatsho ukuthi kukho ibandla linyuliweyo kwindawo ethile kweli hlabathi elisala ngaphandle lize lime kuqala kwezo zinto kwaye kubonakalalisa kukathixo kusale umdla walo nikwimihla yokugqibela ikhasi linikezele ngamandla alo kwimbewu iphumile ibilikhasi elilungileyo kodwa liphelelwe lixesha lalo yabona ngumtshakazi lizwi womyeni lizwi imbewu yenyama kaAbraham kaIsaka noYakob no okanye imbewu yenyama gxebe kaIsmael imbewu yemveliso kaIsaka njalo njalo kwafanele ukuba iye kungena emhlabeni ukuze ibe nokuvelisa enye le ivelise uYesu kwaye zenze njalo nezinye ezi iimbewu zimele ukukoma zithetha amakhasi amele ukukoma nomungu wembewu umele ukukoma nayo yonke enye into yafa ukuze imbewu ibe nokuzivelisa nanto indlela ebekuyiyo kwisigaba ngasinye sexesha amahlelo ebeziziphatho zenxalenye yalo inxenye elilizwi kuba ibifihliwe kubahlaziyi abalumkileyo okanye itywinwe yafihlwa kubo sade isigabo sexesha samakhozi savela ibhayibhile yatsho ewe mhlekazi kuba sithenjiswe loo nto kumalaki isine ngokuchanekileyo sithenjisiwe ulifihlile kumehlo ezilumko nengqondi njengokuba sandula ukuphuma kwincwadi yezityhilelo sifumanisa ukuba ngazinye zozithathwa ezozithunywa zezo zilo zavelayo ezinye zisalingana ukuba nguluta kanye nje ezinye sahlala kwenye kanye nje ngokulungileyo esiinkomo nezilwanyana ezahlukileyo zebhayibhile saphuma kugwetyelwa kungcwaliso nokuya kungena kweza kwamoya kodwa isesine yayilukhozi indalo loo nto ukuphumela kweso sigaba sexesha uthixo waluvelisa ngoko imele ukuthi iphume kweso sigaba sexesha ukuze ibe yinene ewe mhlekazi dinga lokhozi lizaliseka likamalaki isine uyesu wayengengokamariya kodwa weza ngomariya njengobomi buphuma kwikhasi ngoku abaninzi beni bazalwana bamakatolika abalungileyo apha okanye boodade ngokuhlwa nje basenokuba bacinga ukumariya wayengunina kathixo njengokuba nisithi wayenguye wayengathini ukuba ngunina kathixo abe uthixo engenasiqalo nasiphelo yabona yayingubani uyise kathixo ngoko ukuba yena wayengunina yabona wayengumdali wakhe kwaye yena umfazi wayengengomdali wakhe nguye owadalayo ngokwakhe esizalweni sikamariya hayi indalo eyeyomfazi yayinguye owadalayo ngokwakhe wayengengowakhe kodwa umfazi wayengowakhe indalo loo nto ibhayibhile iyasifundisa ukuba zonke izinto zenziwa nguye yabona kwaye akukho nto yenziwayo ingenziwanga nguye ngoko kwakunokuthini ukuba yena wayenokuthini ukuba abe nonina ngeli suba wayenguthixo ngokwakhe ngoku sibona apha isityhilelo senyaniso somzekelo wenyaniso bathathu abafazi abaziziphatho zembewu ngokwenyama yathi yakhulela kuyesu wayenokubakho njani kwishumayeli ngokuba wazalwa ngenene kwinto esinokuyicinga namhlanje ngaphandle kweqhina lomtshato ngokuba wayengunyana wekhobokazana ngoko waye efana naye ngokuthe chatha efana noyesu oweza ngoIsake kodwa nangoko yayingenguye ngokuba wayezelwe ngokuhlangana kwendoda nomfazi phakathi kosara noAbraham kodwa ngoko emva koko kweza umariya ngozalo lwentombi eseyintombi wavelisa uyesu kristu injalo lona uthixo ulizwi enziwe inyama ngokukhangela kwakho abafazi abathathu kwakho abafazi abathathu abazekeliswe apha amabandla abafazi bahlala njalo bezekelisa amabandla athetha izigaba zexesha ezithathu zobuhlelo iziphatho zona zimelwe kukuthi kananjalo zife zome kanye njengoba ikhasi nokunjalo kusenza ukunika ithuba imbewu imbewu ayinakulunga ayinakuvuthwa gxebe lide ikhazi sikunamagqabi zibe zonke zomile injalo loo nto imfimfitha yonke intwana yobomi ekuzo iphume amen yonke into ezaziyo iyo ngokudityanisiweyo azinakwenza nto ngoku lixesha lembewu okanye ixesha lomtshakazi amakhasi afile amakhasi omile lixesha lelizwi lentombi engazananga nandona engachukunyiswanga yintombi engazananga nandoda khumbula lixesha lelizwi lentombi engazananga nandoda uba ungalibeka ezandleni zehlelo ngokuqinisekileyo alinakuba intombi engazananga nandoda liyakuba libanjwe ngabantu ngexesha ufika kulo kodwa ibandla likathixo lichukunyiswanga hlelo halleluya lilizwi likathixo lizelwe ngentombi eseyintombi libonakala lisiwe uyesu kristu sekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade kunjani kunjani ukumangalisa ndiyalithanda ndiyakholwa lilo yazi ukuba linyaniso alisayi kuchukunyiswa akusayi kubakho kuphathwa kwabuhlelo ekuzalweni kwentombi eseyintombi yomtshakazi hayi mhlekazi yena uyalwe nguthixo ukuba aphume kwinto enjalo ingazichukumisi izinto zabo ezingcolileyo nibe ngamaziqhalanga oko kundikhumbuza nje njengoba bendiphuma ephoenix ngenye imini ndizayithusa ndivela enkonzweni umoya kathixo watsalela umdla wam kwinto ethile njengokuba inkosikazi nye nam sasihamba sincokola abantwana ke babelele ngemva emotweni usihlwa watsala umdla wam kukhetha ndaze ndajonga ukhetha kancinane ndamfundisisa uluhlobo kanye lwebandla namhlanje ngoku ukhetha njengokuba sisazi sonke ulahlekelwe kukuzazi kwendalo yakhe yakuqala inzalo kanye loo nto ngaxesha elithile wayefana nokhozi umntu akwabo omkhulu ukhetha wenjalo kodwa ngoku akabhabhi esibhakabhakeni kwakhona ukuya kuzingela imana yasezulwini kodwa uye wathamba akasabhabhi emazulwini kwakhona uxhumaxhuma emhlabeni ngokwexhalanga ahlale phezu kwesibonda semfonomfono axhumaxhume nje ezingela imivundla efileyo ukhetha wayengenzelwanga kwenza loo nto hayi wayenzelwe ukufana nokhozi ngoku oko kufana nje nebandla lenziwe lafana nokhozi imelwe kukuba semazulwini kodwa endaweni yaloo nto lisuke lathamba alibhabhi liyekungena kongaziwayo kwakhona kwesiluhlaza hayi mhlekazi lixhomeke kwiindlela zalo zangoku zokubanga zemfundo yezakwalizwi kwihlelo elithile lenziwe ngumntu likhangela iqela lemivundla efileyo evundileyo into ethile elilalinayo njalo lona lixhumaxhuma lijikeleza esithubeni ngoku yabona njalo lona ukhetha yabona nantso into exelayo ukhozi alukaguquki nakancinane luhlala lulukhozi akabhabhi angena enzulu emazulwini ukhetha ke njalo kwakhona ukuya kubamba imana yesenta apho phezulu koko uxhomeke kuloo nto onokuyifumana sele ifile ukhetha akayazi indlela yokwenza bathi umele ukuba ehle eze emhlabeni kodwa khangela ukhetha omdala namhlanje yihlanje ngendlela uyabona iingcingo zemfonomfono zizele ngokhetha yabona uba unokufumana into ethile ebuleweyo into ethile ebolileyo unako ngokuthi abe nempiko ezilingene ukubhabha yena into yokuqala uyazi siyawa phezu komhlaba ngokupheleleyo abetheleleke ngokuba usuke wathamba akawasebenzisa amandla akhe kwakhona awamnika wona uthixo indawo eyiyo amele ukuba kuyo yayikundanda emazulwini akhangele ezantsi esuka emazantsi kodwa ngoku yehla abesezantsi angakwazi nokukhangela phezulu ingqondo yakhe uyibeka kwimivundla ifileyo ufumanisa uba angafumana nantoni na endleleni iqaqa elithile opasam isibanyana nasemelika esifutha umntwana waso kwisingcwabo okanye into ethile etshayiswe ngumntu othile akalo khozi kodwa into ethile efana nalo kanye njengokuba ibandla lixhomekeke ngokudla kwalo kwimfundo nezinto ezinjalo ukudla okufileyo kwapha kwiminyaka eyadlulayo ngoluza nowesilinda zilambela phambili lakudla likhangele mva lijonge imfundo ethile enziwe ngumntu endaweni yokubhamba liye phezulu emazulwini lifumane lizwi apho zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo lithabathe imikhwa yezanxa ezo zinto zifileyo zashiyelwa amaxhalanga ihlabathi imfundo nezinto ezinjalo zazishiyelwe ihlabathi hayi ibandla lenziwe ngoko uzelinga alisekho gadalala ngoku alinakufikelela phezulu kumazulu agadalala apho zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo lihlala emva lithi ke ugqirha uzibanibani wathetha kuthile ihlelo lam alikholelwa kulo ngaloo ndlela ow khetha ndini ogqwethiweyo uyoyika ukuxhumela phezu kwamadinga kathixo uthi ke iintsuku zemmangaliso zidlule uthambile uyoyika ukuthabatha iimpiko zakho ubhabhe uwele ngaphesheya faye uthe wangothambe kakhulu ukuba uye nokuya kwinkonzo yomthandazo ngaba uselele kwindawo akoyika khona ukuhlala imizuzu elishumi esiguqweni ugxhumaxhuma ujikeleza ngokwesanxa usidla inyama eboleyo efileyo emhlabeni eyomhlekazi uthambe kakhulu ukuba ngamelana namangaphesheya akugadalala kwakhona ugxhumaxhuma ngokwexhalanga adle ukudla kwamaxhalanga nantsi into okuyo sinjalo lona ngoku de aqalise ukukhangeleka njengexhalanga wenza njengexhalanga akasengokhetha kunokuba enokuba yiyo nantoni na ufana ngokuthe khatha nexhalanga kunokhetha ukhetha umele kukuba uyandiza hayi ahlale phezu kwesibonda semfonomfono akhangele umdiza ofileyo aze ade axhuma anyuke esihla ngendlela ngokwexhalanga yabona loo nto ibufana nendlela ibandla eliyo namhlanje ukunenza ntoni ukunyuka ndiye phaya phezulu ndingande ndijikeleze xa ndinokufumana imivundla apha kodwa ifile ibolile ingqonzekile ngaxesha lithile yayilungile yayinjalo imfundiso yobuluteri ubuwisile nabakwamoya kutheni udlanje ngexhalanga nje kwakukho imana ento eyayisiwa busuku ngabunye iphuma ezulwini isenzela abantwana bakaisrayeli luhambeni lwabo nantoni eyayishiyekile yayingqonisekile sasidla ngokuthi apha elizweni inonojubalala baninzi abo nojubalala kumava ethu namhlanje iinkolo zethu zixhomekeke kwinto eyathethwa ngumntu othile into eyathethwa ngumntu othile kwayeidinga lele sinye sigaba sexesha kukho indoda eza kumnge kudala ixesha elidlulileyo umshumayelo ombhaptizi phaya phezulu endlwini yam wathi uyazi wathi ndifuna ukukulungisa nje kwinto ethile Ndathi yintoni? Yathi uzama ukufundisa imfundiso yobupostile ngapha kwesi sigaba sexesha. Yathi isigaba sexesha lobupostile saphela. Ndathi nini? Yabona? Ndiza kuxela ukuba saqala nini na ukuze ke wena undixelele ukuba saphela nini na. Yathi uyakholwa lilizwi? Yathi ndiyakholwa. Yathi kulungile. Ngoku ngomntu wepentekoste uyakholwa ukuba kulapho saqala khona isigaba sexesha lobupostile? Yathi ndiyakholwa. Yathi ngoko isithethi umpostile uPetros wathetha la mazwi. Wayekhumbula uYesu wathi nabana uyakususa igama libe linye kule nto okanye ongeze kuyo isabelo sakhe siyakususa encwadini yobomi. Ngumshumayeli lowo okanye umntu othile onegama lakhe encwadini. Ndathi uPetros wathi kufukani nonke ngabanye ndibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze ndixolelwe izono namkele isipho somoya oyingcwele kuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude esukuba iNkosi uThixo wethu iyakubabiza. Sapheza nini ke ngoko? Sasoloko sikhona ligquba lokhetha elijikela zanqa liqhumaqhuma lijikeleza phezu kwesidumbu esithile esifileyo. Sesinye isigaba sexesha esabaqhelelayo kunjalo asiyo nyama isenza ivela emazulwini kwakhona abayifuni abanakubana nkonzo yamthandazo hayi amakhosi indawo yokuqala bathambile abagadalalanga baxhumaxhuma nje bejikeleza linjalo ihlelo lethu langoku lixhomekeke emfundweni imfundo yenza kwalizwe yenziwe ngumntu uba icacise zonke izinto zimke kwaye bayamkela loo nto. Abasayi kulithabatha ilizwi elathi uYesu Kristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Abayi kumthabatha uMalaki isine kwaye abasayi kuwathabatha onke amanye la amadinga asingisele kulo mhla achaza ukuba siyabandana isigaba sexesha sebandla indlela wathi ngayo umprofeti kuyabakho ukukhanya ngexela ngokuhlwa. Abakuthabathi oku bafuna ukuphuma bejikeleza kwinto eyaxhelwa ngumbutho othile wakwamoya kwikhulu leminyaka eyadlulayo. Besidla imana efundileyo indalo loo nto ayilunganga. Qaphela ibandla lilele ngqondo kangako lizondla ngenyama ebolileyo yehlabathi izinto ezifileyo zehlabathi kanye njengoba sisenza isanxa ezombuso zebandla. Abawuvumela umoya oyingcwele uthumele indoda ebandleni banyanzelekile oba babe nezopolitiko babone ukuba ihlelo labo liyakumamkelana okanye hayi. Indalo loo nto bafana nehlabathi banxiba njengehlabathi bakhangeleka njengehlabathi benza njengehlabathi bazizanxa njengehlabathi bayonqena bethambile bangabenzeleleyo. Nanto kuphela into ekuyiyo wabonbona uNkosi usenzelelela hayi mhlekazi akuba benzelelela kulo akezi njalo nomthetho onguye akathambanga kuyakuzingela de alifumane. Amen. Ewe mhlekazi uyakufumana ukudla kwakhe ufuna imana izenka uyakutaya apho embe ade ayifumane uyakuphapha phela phezulu naphezulu ubayi kwemfuleni uyakunyukela phezulwana okhona utya phezulu kokhona utya ubanobona ngoko lixesha lokuba amakhosi anamhlanje aye phaphela phezulu ambe kumadinga kathixo angaphili ngokudla kwezangxa okwaxhelwa kwiminyaka eyadlulayo vumani kuko ezopolitiko ubhotela nokubhotela ukhuphe thetha oku okuya okanye okunye kwaye umoya ingcwele akasenamvume yokuhamba ebandleni ngokupheleleyo. Akusekho zintoni zamthandazo akusekho kumhlupha nganto uthixo ukuze azalisekise ilizwi lakhe akusekho kukholwa kwelo lizwi ukuba lisekwalilo izolo namhlanje nangona phakade balenza nje lihleli besanxa babe nehlelo babhale igama labo encwadini babe ngabonqenayo bathambe bahlale phantsi kwaye babimbilize uhlobo oluthile lwenyama ebolileyo efileyo kwaye ngoko bamelwe kukuba eneneni babe ngukhetha ofana nomntu wakwabo olukhozi umprofeti owezisa ilizwi lenyaniso walibonakalalisa. Bathembele kwinto evundileyo yemfundo yeza kwalizwi eyenziwe ngabantu. Uyifumana phi? Kwiphepha lenkqubo yesikolo secawa elithile elenziwe ngumntu umhlohli othile wamxhelela yona kudala kwiziko lemfundo elithile wamxela ukuba iintsuku zemangaliso zidlule akukho nto injengobhaptizi lomoya ingcwele yonke le nto yimfitshimfitshi. Undixela uba uNkosi ungadla loo nto alunakuyenza loo nto hayi mhlekazi nomkristu akangeke adle inyama ezibole ezivela kwizifundo ezinjalo zobuhlelo ezinto ezinjalo afuna ilizwi likatiko liselitsha lidinga lale yure. UThixo wathembisa ngemivundla ngemihla kaLuther wathembisa ngezinye izinto ngemihla yabanye kodwa ngoku sithembise ngokudla kupheleleyo uludwe lesicenxe lokudla kupheleleyo kuba onke amatywini esicenxe avuliwe kwaye yonke into ilungele ilizwi likaThixo kwabo banokwamkela. Okhetha baxhumaxhuma ngokwezanxa obeti ndicinge loo nto yeyoyike kangakanani kutheni kutheni lelo lixa kanye njengoba ukhetha walahlekelwa kudala kukuzimilisa okusakhetha Bongalo ibandla kudala lahlekelwa kuzini sanjenge intaka mina wokhozi abaprofeti bakaThixo lalikhela sisiphatho selizwi lenyaniso kwetyelo aza lasisiphatho songcwaliso ngoko laba sisiphatho sobhaptizo lomoya oyingcwele ubuyiselwa kwezipho kodwa ngoko xa ihambela phambili liyaqhuba ukubuyela emva izama ukudla into ethile imana yomhlawumbi omnye ibolile ayilunganga ukhozi lwenene lalomhla liyazi uba loo nto yayilungile kodwa sinaloo nto nokongeziweyo ade uyesu kristu abonakalaliswe ekuzamisekeni kwamandla akhe njengokuba wathembisayo uba kuya kuba njalo ngomhla wokugqibela ngoku lilikhasi elomileyo udlule umoya kathixo udlule kulo inyaniso leyo kwaye alingeke alisayi ukuba yindlalifa ndawonye nembewu lizwi engqinelweyo ngokuqinisekileyo alinakuba yiyo alisayi ukuba kuqilo liyakuba lilungu lebandla lisenokuvuka kuvuko lwesibini ligwetywe ngoko lakuvayo ukuba ulapha ngokuthiwa nje ulilungu nje lebandla uyakuba yintoni umgwebo wakho xa sisonke simi apho ukuze singqine ukuba wayiva inyaniso yabona alisabhabhi lingene kwesiluhlaza siye kutho kwesingaziwayo kumandla angaphezu kwendalo apho kukho amandla nemiphakamo namadinga elizwe elingunaphakade likathixo lisenzeka zonke izinto kwabo bakholwayo alisayi kuyikholwa loo nto latho liwela kwaphezu kocingo lwemfonomfono lithi lihlelo lam lithi imivundla ilungile nangona inempethu nje kuyo kodwa nangoko ilungile yabona lixhomekeke kuloo nto inkonzo kamoya ifana nodade wayo wesangxa sobuhlelo ihleli ngokweli kukhulu icebo labangendawo ngokuqinisekileyo liphulaphule okwalo okwehlabathi iintloko zezopolitiko zilondla ngokudla kwezangxa kwemivundla efileyo kwento ethile eyadlulayo kumashumi amahlanu eminyaka eyadlulayo nanto imeko yebandla lakwamoya obethu kanye njengoba usara wazama ukuzisa idinga lamandla angaphezu kwendalo ngohagare okhonjwe ngomnwe ngokunjalo ibandla lizama ukuzisa imvuselelo abavangeli bethu abakhulu kwo wonke amazwe namhlanje imvuselelo ngexesha lethu imvuselelo ngexesha lethu nonke ninamawisile mabhaptiza kwamoya hlanganani nonke ndingathini ukuba nemvuselelo yemana esentsha phezu kwesidala esifileyo isangxa ndingathini ukuba nayo imvuselelo ngexesha lethu imvuselelo yakuba incinane kangangokuba bangayazi ukuba ikhe yenzeka abenkonzo kamoya bathi o kuzawubakho into enkulu eyakwenzeka iyenzeka kwaye abayazi yabona nantoko yabona eyomhlekazi kuba apho sukuba sikhona isidingo bayakuhlanganisana khona amakhosi kanye ngokuqiniseka njengoba njalo ihlabathi yabona nanto into yayithethayo yintoni isidumbu lilizwi yena ulilizwi isidumbu ukristu ukristu engaphakathi kuwe sekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade yinyaniso enjani leyo usara ezama ukwenza onke amadinga azaliseke uyabona ngenkulu njengebandla namhlanje imvuselelo enkulu ngexesha lethu ngantoni ngedinga eligqwethiweyo niyakuyenza njani loo nto xa uthixo engazange asikelele mbutho akazange asebenzise mbutho xa umyalezo waphumayo uba zibawenza mbutho wafa kanye kuloo ndawo ndimema nawuphina umntu wezembali uba ndibonisa apho wakhe wavuka kwakhona wafa kanye kuloo ndawo wahlala apho kuloo ndawo uthixo wahamba nje kanye waphuma kweso siphatho wayakungena kwesinye kanye ngaphandle kobuluthere wangena kubuyisile kanye ngaphandle kobuyisile wayakungena kweza kwamoya ngoku uhambile waphuma kanye kweza kwamoya ukuya kungena embewini ngokuba imelwe ukuba ibe imbewu awunakuyidlula nganto indalo akukho nto nantoni eyenye apho iyakwenza ukuba kwenzeke ingeyiyo imbewu ngoko imbewu iya kuzivelisa sekwanguye izolo namhlanje ngonaphakade kwayintsika yomlilo enye ibonakalisa imikonzo eminye amandla amanye uthixo okwamnye imikonzo kwaminye into enye ingqinela ilizwi nebhayibhile ngokukhaleke kanye sekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade uyakhokela ngokuhlwa nje thixo sincede siyibone ze siyikholelwe ngokuqinisekileyo yabona usara ibandla latyumba uhagare oko akuzange kusebenze ingaba kwasebenza hayi iqela lalo liphontshwe ngeminwe lasayi kusebenza namhlanje kananjalo oogqirha ne-PhD ne-LLD azisebenzi zonke iziphatho ziyasilela uluther wasilela njengokuba wenzayo uhagare wenza ntoni uhagare uhagare wanikela unyana wakhe kwisifuba somnye umfazi ngabamnjalo ukuze akhulise umntwana wakhe uhagare wenza loo nto wanikela unyana wakhe akuphela kwakhe kwisifuba somnye umfazi ingengonina wakhe ukuba amkhulise ikwayiloo nto inyawo yenzayo uluther ukunikela ngonyana wakhe ugwetyelo alinikele ngaphaya kwihlelo ukuba lidlale ngalo njalo loo nto ukuze limkhulise wese wasila kanye ngendlela enye wasilela ngayo usara ngokuthandabuza uzalo lwamandla angaphezu kwendalo uba lolubhaptizo lomoya oyingcwele njengoba usara wenzayo kulaa mthi womkoki Xa uwezulwa ngenzo kokwamandla ngaphezulu kwendalo. Xa isigaba sexesha senkonzo kamoya sangenayo, waza uwezulwa ngenzo ekuthetheni ngelwimi nako konke oku, bahleka bahlekisa ngaloo nto. Nonke ninabandla likaKristu nani nibizwa njalo. Nani mabhaptisti namapresbyteri, ninonke ngabanye nenyusa impumlo yenu kulo, nazenemka kulo. Kunjalo, nenza ntoni, Wesley? Nathengisa ngomntwana wenu embuthweni, waze wafa watshabalala. Injalo kanye loo nto kodwa ilizwi lenyaniso laqhubela phambili alizange lime kulo mbuzo lahamba labheka phambili kwela kwamoya lathabathela okuthe qatha kulo lalingunyana othe qatha ngokukhula njengembewu eyawo yangena esizalweni kwayemva kwethutyana yaqala imiqolo yaze yaya ekubeni nemiphunga yaze yanentloko neenyawo kwayemva kwethutyana yafikela kwindawo yokuba izalwe njalo loo nto ngoko nanto indlela ibandla elakhula ngayo ikwayindlela enye Wesley wathi andabuza kanye njengoba usara wenzayo kulaa mthi wathi xa ingelosi yenkosi indoda inxibe njenge okanye ingelosi uthixo yayinguye ngokwakhe uElohim enxibe njengendoda imi apho enothule ezimpahleni zakhe waze watsho ukuthi wayenedinga walikhuphayo emva kokuba usara wayenamashumi alithoba iminyaka noabraham enekhulu nosara wahleka mpela wathi ingakho njani le nto ngelithuba kwaabraham kunye namsasinalo ke asizange ukusukela ekubeni sasingabantu abatsha ubuhlobo bosapho mhlawumbi amashumi amabini eminyaka wayesondele ekhulwini kudala wathi mna ndomabize nenkosi yam mna ndimdala nayo indala kananjalo kwaye umsinga wayo wobomi ufile nesizalo sam somile amabele am ephelile imithambo yam yobisi iphelelwe ndinganalo njani uthixo wathi ndikuthembise lona uyazana kanjani na wenza njalo noWesley ngathini ukwamkela ukuthetha ngelwimi nempiliso engcwele nezinto ezinjalo asibakwethu ngalo mhla uthixo wathi ndithembisile ngemihla ugqibela ndiyawuthulula umoya wam phezu kwayo yonke inyama wathembisa ukwenza oko waze waqhubela phambili wakwenza nakanjani na kwaye ibandla lobuyisile nabo bonke oodade balo abancinane bomungu bamabhaptisti amarhabe nebandla likakristu amanazivini abohambo lobungcwele nabazalwana bomanyano nezezinye zafa kunye nalo kwaye ibandla laqhubela phambili ngomungu yenza ntoni yakwamoya yazimanya kanye njengekhasi yenza kwa into enye yazimanya yazibumba yazifaka kwikhasi injalo loo nto eyomoya yayinjengomariya isidlo sepentekoste khangela into eyenziwa ngumariya yintoni ephosakeleyo yenziwa ngumariya kwisidlo sepentekoste ngaxesha lithile wayejongene neqela labahloniphekileyo ababingeleli ngethuba unyana wakhe wayengena kumfumana naphi na waze wabuyela emva ohambo lweentsuku ezintathu wayemshile njengebandla langoku namhlanje malunga nesithathu esipindwe kahlanu okanye amashumi amabini anesihlanu ibandla lishiyelele malunga namashumi amahlanu eminyaka eyadlulayo okanye amashumi asixhenxe anesihlanu limshiye kwisidlo sepentekoste umariya wabuyela emva phezulu noyosefu iintsuku ezintathu bekhangela yena wayekhangela yena engena kumfumana wamfumana wafumana ntoni wafumana yena etempileni exoxa ilizwi likathixo kunye nababingeleli wayekanye phambi kwabo babingeleli abo bantu bahloniphekileyo umariya wathoba umdiyadiya wenza kanye le nto newayengayenzanga wasibiza uthixo unina kathixo unina umele ukuba nobulumko obuthe chatha kunonyana wakhe waze wathi uyihlo kunye nam besikufuna sinenyembezi imini nobusuku uyihlo kunye nam ebanga kuba olo zalo engelulo lwamandla ngaphezu kwendalo esithi uyosefu wayenguyiseka yesu wakhanyela uzalo lwamandla ngaphezu kwendalo inkonzo kamoya yathatha ukuthetha ngelwimi elukhanyela uzalo lwelizwi nanto kanye into eyenzayo iyamthabatha ukunganga kwalo kodwa isayi kulithabatha lilonke yakhanyela uzalo lwelizwi kanye njengoko wenzayo umariya kodwa khangela akusayi kwasabakho mibutho iyeminye emva kwale nto khangela ilizwi ngokwalo kodwa eneminyaka elishumi elesibini eyinto nje encinane kakhulu isesemva ekhasini wathi anazi nakuba ndimele ukuba semcimbini kabawo wam ilizwi lalulungisa ibandla kanye kuloo ndawo wenza ntoni ngazo zonke izinto uyazi ukuba awunokwenza oku za kuvala iingcango zethu asayi kukuvumela ungene kuba anazi uba ndimele ukuba semcimbini kabawo yabona ngokuqinisekileyo okwamandla ngaphezu kwendalo kwenyaniso ethabathekile wayebanga nje ukuba yena wayengunyana kayosefu indoda nje eqhelekileyo okanye into eyayenzayo ipentekoste kukumbanga ukuba ungomnye kwabathathu yazi uba okho kuyaqhubekile omnye wabathathu kodwa wesu sonke eso sithathu sikomnye kodwa beya kwamoya ewe yena ungunyana kayise kamoya wengcwele ngoobubeti kodwa eleneni ilizwi lenyaniso lithetha nje likhuphe lathi abangabathathu babo mnye kubo amen nyalazi ilizwi likathixo lenza abangabi bathathu koko abe mnye kaphela akusayikubakho ziphatho kwakhona zinkonzo zikomama amahlelo emva kwesiphatho sekhasi ngoba emva kwekhasi akusekho nto akukho nto ishiyekileyo ngoko koko lukhozo kuphela ingaba kunjalo kumele ukuba ibe lukhozo kumele ukuba ibe kwaluhlobo olunye nolu yalwangena emhlabeni uyesu kristu sekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade umoya uhla phezu komthakazi ukuze wenze kwa izinto ezinyenezo wazenzayo yabona ukuvelisa kwakhona kokhozo ilizwi nakubala liselula lazithethela kwaye anazinakuba ndimele ukuba semcimbini kabawo wam nantso ke imfihlelo yomyalezo ngoku ngokuchaneke kanye imicimbi kabawo yayintoni imicimbi kabawo ungacinga uba yayintona imicimbi kabawo kuye fuzalisekisa oko wakuthetha uisaya intombi iyakumitha fuzalisekisa uisaya owathi kwakhona isiphala siyakuphuma ngokwexhama nazo zonke ezinto ziyakwenzeka njengoba umoses wathi inkosi uthixo iyakunivesela umprofeti phakathi kwenu njengam nje yayimicimbi kabawo leyo ukuzalisekisa elalizwi ke ukuba oko kwehla kwaphumela kwiindiza zawobafazi basenyameni kuyakwenza ntoni ngezi ndiza zokwasemoyeni abafazi abalibandla amabandla athetha abafazi abafazi bathetha amabandla agxebe ngaba kunjalo ngoko kwintoni ngoku imele ukuba semicimbini kabawo ingqolo imele ukukhwaza ukhozo ewe mhlekazi imele ukwenza ntoni kukungqinela umalaki isine ukungqinela uluka ishumane esihlanu ivesi amashumi amathathu ukungqinela amahebhere sashumane esithathu ivesi yesibhozo ukungqinela uyona ongcwele isashumane esini ivesi eshumane esibini ukungqinela lonke ilizwi lakhe ukungqinela amahebhere ndithetha izityilelo isahluko seshumi sokuvulwa kwamatyuni esixhenxe neemfihlelo zikathixo nkquwa imbewu uyanyoka nako konke iyakubonakalaliswa umtshato noqhawula umtshato nazo zonke ezinye ezimfihlelo ebezihleli zifihlwe phantsi kwentsika yonke le minyaka kwizifundo ezizakwalizwini okunjalo kodwa limboko ixesha nanko umcimbi kabawo ukucinga kwaba oyena okulwamkela bafuna ukuba nesidima bathi ihlelo lethu alifundisi loo nto kodwa ibhayibhile iyanifundisa injalo loo nto uthixwe ingqinela ukuba iyinyaniso ngokuqinisekileyo iyiyo izalisekisa esi sigaba sexesha apho kukho amatyuni asixhenxe khona okanye iqondakalisa nje ukuba amahlelo ebeziziphatho nje ngomnye umcimbi kabawo lowo ukuqondakalisa kwaye imicimbi kabawo ngoku kunibonisa ukuba loo mahlelo akangowakhe azinkqubo ezenziwe ngabantu ezikhanyela ilizwi lungile kaphela uthe umariya intombi engazanangana ndoda ebalulekileyo emnqamlezweni akazange ambize ngokuthi mama wambiza ngokuthi mfazi isiphatho hayi mama yabona ngenyaniso wayesisiphatho selizwi kodwa wayengelilo ilizwi yayinguye ilizwi ewe kaphela kananjalo akazange abandakanyeke eluvukweni kunye naye wafa wabuya wavuka kuba yena wayelilizwi umfazi yena wayesisiphatho nje wafa kwaye usesengcwabeni injalo loo nto ngoko yena wayesisiphatho nje hayi unina wakhe hayi uthixo wayesisiphatho nje njengokuba indalo amabandla injalo loo nto ngoko kubonakalisa ukuba wayesisiphatho nje hayi ilizwi masibhale ngokuthetha oku
oh
bokhetha bakwamoya abaxhumaxhuma bejikeleza ngokwezangca bethabatha inxaxheba kwizinto zehlabathi kanye njengoba bonke besenza benokumila kokuhlonela uthixo okwanele ude kulahlekiswe nabanyuliweyo ukuba bekunokwenzeka kodwa bewakhanyela amandla akho njengokuba ethile umprofeti apha umzekelo ogqibeleleyo ngoko lathile izwi likathixo kuya kubakho ngemihla yokugqibela isigaba sebandla laselawutike uze uyimfama ulusizana uluhlwempu uludwayinge ube ungakwazi oko libanga ukuba likhulu lisityebi andiswele nto libe lingazi uba litshintshile ekubeni kukhetha umntu wakwabo ufana umprofeti ukuze ligcine elizwi likathixo lithe ngqo lijikele ekubeni sisangxalaze loo ndla abantu balo ngemivundla ifileyo yemfundiso zamaziko emfundo ezakwalizwi ngokuchanekileyo kunjalo vukani be ingathini ukulindela kubandakanywa okanye ukuba zindlalifa kunye namakhozi xa kukho izinto ezinjengezo ngeli lixa libalulekileyo ngethuba uqwilo lusondele umkristu owukholwa ukuba ubulikholwa ngokuyinxenye qhubela phambili usiza ezinkonzweni okwethutyana awunakwenza njalo nento ethile apha endikholwa ukuba inkosi ifuna ukuba uyazi limpile ixesha ndisenokuqhubela phambili ndimele ukuba ndivale ukuze mhlawumbi ndigqibezele ngomso ngokuhlwa kodwa khangela masikhobe iintloko zethu okomzuzwana andifuni uba uqaphele ukuba ndisebenzisa oluphina ubizo magama kodwa ndifuna ukuba uqaphele ujonge nje umzuzu koko ndikuthethileyo ucace ngokwaneleyo ngoku ude ube nokuqonda ndiqinisekile uba unqwenela ukwenza njalo
If you're here tonight, and you're with
the and you saw when I was
in the
Kansas,
Kuman,
together as a conga,
yeah.
Airway, or Katabenta, Walondo, in Canyon, Zengonomiai, Nezanga, and he was Londo.
What are you,
Manapu, Tabako, Missangamisa? One to Api, Oxfam, Silgatiko, Kanyakina, Mabolan, Ala, Etila, Sagan, Japan, Pesia, Kuminaga, Minaga, July. Ngaba mafako na ngokufanja anendo etilo wayithola kuminyaka eminingi yathulayo okanye ngaba isenta ibe isenta ngokufanja imana yenta esandulukuwa ezulwini ube wondla umphefumlo wakho ngayo ukhangele enye into elungileyo nengcono ngomso ukuba ululo olo hlobo ngoku iintloko zenu zigotyiwe namehlo enu evaliwe neentliziyo zenu zithotyiwe ndibuze lo mbuzo inyanisekileyo ube ungabhekisi kum koko kuthixo ungasiphakamisa isandla sakho njengobungqina bokuthi thixo ulungise umphefumlo wam nomoya wam ukuze ndibe nokudla kuphela kwilizwi likathixo ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi uthixo akusikelele thixo akusikelele andazi njengokuchanekileyo uba bangaphi na abalapha ngaphakathi abakhoyo ngokuhlwanje andikwazi mpela ukufikelela isihlwele kodwa ndingathi ubuncinane sisinye kwisithathu okanye nangaphezulu abaphakamise izandla zabo ukuba bafuna ukulungiselwa imiphefumlo masibakhumbule emthandazweni ngoku sisagoba iintloko zethu.
Dear God, I'm only responsible for saying.
And because the people are saying, ndicinga ngamashumi amathathu malungana namashumi amathathu anesithathu eminyaka eyadlulayo ndiguqe apha mhlawumbi ngeli xesha ebusuku ukuya malunga necala lethoba okanye intsimbi yeshumi entloko ndithandazela utata owayelahlekile ngokuhlwanje enkosi ndithandazela abaninzi ootata oomama abaninzi abazalwana noodade awungeke ube nenceba thixo othandekayo ndimke kakhulu ixesha ngoku lokuba utata wam enze nantoni nangaloo nto.
He's passed beyond the boundary.
Udlule ngaphaya kwemida yobubomi. Kwaye kwakuthi nkosi siya kube sihamba sonke sidlula ngaloo ndlela. Nam kananjalo ndimelwe kukuhamba ngaloo ndlela. Yonke indoda nomfazi kubengo okanye intombazana ilapha imelwe kukuhamba ngaloo ndlela. Kwaye siyakumelwa kuphendula koko sikwenzayo ngelizwi likaThixo. Yakhangeleka incinane njani laa ndoda ebusweni bukaDavide yakuba itshicela kuye. Bayakucinga kancinane kanjani abo bantu bade batshicela uYesu ulizwi ayebuya kwakhona nabo bamhlabayo. Bayakuziva bebancinane njani abantu abathi banokuhamba besuka apha baze bababone kungekuko kuphela kumagama athile amakhulu esiGrike njalo njalo kodwa kwimvelo ecacileyo esifundisa uThixo umdali. Sibe nokuzibona iziphatho zelizwi size sibone ilizwi ngokwalo sazi neyure esiphila kuyo nelixa lesivuno ukuba lifikile. Thixo othandekayo masingalinikeli umva ngenxa yobudenge obuthile behlabathi ngoko masithi ngokuhlwanje simamkele ngayo yonke intliziyo yethu nkosi dala ngaphakathi kum umoya olungileyo umoya wobomi ukuze ndibe nokukholwa konke amazwi akho ndamkele uYesu ilizwi isekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade ndize ndikholwe namhlanje kuloo nxalenye yabelwe esi sigaba sexesha ndiphe oko nkosi ndicela egameni likaYesu ngengoku ndiza kubuza umntu ngamnye kuni njengokubani lapha ndicinga ngale nto ngokunyaniseke ngenene asinalo ibandla omelwe kulijoyina sinalo iqula phaya ezantsi esibhaptiza kulo konke abakholwayo babhaptizwa ukuba ukabhaptizwa ngobhaptizo lobukristu oko akuthethi ukutshizwa ukugalelwa oko kuthetha ukuntywiliselwa hayi kwizihlonipho uyisenyana moya oyingcwele koko egameni likayesu kristu lade ibandla lobukatolika ngowe-303 langenisa othixo abathathu nenkqubo ezintathu zobhaptizo kwizihlonipho zobutriniti ukuba ukayifumani loo nto kusasa ngomso ngentsimbi yeshumi kuyakubakho iingubo nezinto ezinjalo ezikulindileyo phaya ezantsi awunakuza ujoyine kuyesu kristu hayi thina asinabandla nalapha elinokukhathalela yana kuliphina ibandla ukufuna kuya kulo nokuba uvela phi na kodwa uncede ukholwe kweli lizwi niyakholwa lilo yithini amen. UThixo anisikelele ningangenza ukuba khona ntoni esinokukunceda ngayo sikho ukuze siyenze ngoku ndiyazi uba kukho abagulayo ixesha lethu lisishile ngokuhlwanje lomdla wokuthandazela mhlawumbi siya kulifumana phofu ndifuna ukuba mntu ngamnye kuni andenzele into ethile uhleli kufutshana nomntu othile eka izandla ngaphaya kuloo mntu
You're putting your hand upon an eagle.
Uze ungathathabuzi, ubeke isandla sakho phezu kokhozi.
Maybe an eagle.
Mhlawumbi ukhozi ebelisiza ukudla ukuthile kwesangxa kwindawo ethile lazala kuguliswa kuko. Abasakufuni kwakhona. Bafuna ukuphuma kuko. Akula bethiniwe kuko. Bahlele apha ngomhlanje bebona okwenene amakhozi amelwe kukudla. Ilizwi leKristu ophilileyo ephila phakathi kwabo ezibonakalisa ephilile sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Abafuni kwazidlala ifandawonye namakhasi. Bona aza kutshiswa. Zonke ingwitshi nezinto ezinjalo ziya kutshiswa. Umanyano luyeza ukuza kuvula ingqolowa iphume. Ufuna ukuba ingqolowa. Ukho kubo abathile abagulayo, abanye babo bagula ngokwasemzimbeni. Ndifuna ukuba uthandaze khozi. Thandazela umzalwane wakho, udade wakho ulukhozi njengokuba ndimthandazela apha. Wanga umoya kaThixo ngehla phezu kwenu. Khumbulani ndininika ukudla kokhozi, idinga likaThixo. Ubabiza abaprofeti bakhe ngokuba ngamakhozi. Yena uzibiza ngokuba lukhozi, unguYehova ukhozi.
And while you have your hands laid upon one another, pray for them.
Wayengele tuba nibekene izandla bathandazeleni.
Bawethu
wasezulwini. Ngelizwi lakho lithe umyalelo ogqibela wawunika ibandla lakho. Wawukukuthi hambani kulolonke ihlabathi nisumayele ivangeli. Imithetho kawonke wonke. Lo okholwe wabhaptizwa uyakusizwa, lo ongakholwanga uyakugwetwa. Nanti imiqondiso yokulandelana nabo bakholweyo. Egameni lam bayakukhupha idemoni. Bayakuthetha ngelwimi ezintsha. Ukuba bathe basela into ebulalayo ayisayi kubenzakalisa. Ukuba bathe baphatha inyoka ayisayi kubenzakalisa. Kwaye ukuba bathe babeka izandla phezu kwabagulayo bayakuphila. Oh Yehova khozi, yondla amandlondlo akho ngokuhlwanje ngelo lizwi Inkosi. Aswele nalo udidi lokudla aswele lona. Nanto into abayisweleyo kukwazi ukuba kuyinina ukudla. Ukuba uyintoni na uyitho Inkosi? Wathembisa ukuba ukuba babeke izandla zabo omnye komnye bayaphila. Onkosi Thixo, thabatha use onke amathandabuzo nembono zisanxa zimke kuthi ngoku. Waye sidla ngokungcinisekileyo ukudla kokhozi kwelizwi likaThixo. Mawuthi wonke umoya ongcolileyo okwaba bantu. Wonke umoya wentandabuzo, wonke umoya woloyiko. Wonke umoya ukubambelela kubuhlelo, wonke umkhwa. Zonke izifo, zonke izifo eziphakathi kwabantu zimke egameni likaYesu Kristu zange zingaphuma kweli qela labantu. Banga bangakhululeka ukusukela ngeli lixa ukuya phambili. Ukuze babe nokudla ukudla kokhozi esikholwa ukuba usithumela kona kuyo yonke le mveki Nkosi. Ukhaka kuvuleke lo mashina usibonise ezo mfihlelo bezifihliwe ukusukela ekusekweni kwehlabathi njengoko wathembisayo. Banga bakho bawo egameni likaYesu Kristu. Amen. Bonke abakholwayo bamkele. Imani ngeenyawo zenu nithi ndiyakholwa ndiyamkela oko uThixo andibekela khona ngedinga ndiyakwamkela. Inkosi indisikelele. Uyamangalisa oko wonke umntu umile intle loo nto. Isingqi ndiyamthanda. Masicule eliculo ngoko ndiyamthanda ndiyamthanda ngoba wandithanda kuqala sonke ngoko.
If you do, let's raise our hands.
I love him because he loved me and purchased my salvation on
akamangalisi. Masibamba neizandla omnye nomnye. Mzalwana khozi, jika dade, bamba isandla njengoba sicula.
I love him.
Mzalwana khozi elilungiselela ilizwi tshali njani uThixo akusikelele mzalwana, ndiyavuya ukukubona uThixo akusikelele mzalwana, uThixo akusikelele mzalwana khozi, uThixo akusikelele ekhaya. Masiziphakamisele kuye izandla zethu kwakhona. wandithanda ngoba wandithanda kuqala waye wabenza ukhozi wathenga usindiso lwam ekhalvari uyakwazi njani liyakwazi njani ihlabathi ukuba uyamthanda uyesu xa sithi sithandane nanto indlela ihlabathi yabona uthixo uyalibona ukholo lwakho ihlabathi libona isenzo sakho thandanani ngoku yibani nobele omnye komnye thethani omnye nomnye nyamezelanani nemiyalo ethe qatha esinokuyinika ubhaptizo ukufuna umoya oyingcwele asenagumbi apha esinokwenza loo nto niyaqonda ukubizela ngaphambili ukuba uthixo uthe wathetha nawe ukuba le nto iyinyaniso ngokuba uyesu kristu sekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade ube ufuna ukuhlangana naye yiya uyokubhaptizwa egameni lakhe ngomso uyakubakho amadoda apho aya kukuyalela nantoni na esinokuyenza ukukunceda siya kuyenza ninabakwimfonomfono ngoku etusan apha ecalifornia ukunyuka ukuya empuma phakamzani izandla zenu phaa kude mdyumiseni wathenga usindiso lwam bano za kusindulula ngoku de kube ngokuhlwa ngomso za kunikezela kumzalwana uneville umlungiseleli wethu.